Thank you. Let us remain.
Ngiyabonga asibese lokho simile umzuzwana nje sisakhothamisa amakhanda ethu ngomkhuleko. Uma kunesicelo kulobubusuku masaziwe njengesandla siphakanyiselwe kuNkulunkulu sokucela. Baba wethu asezulwini, wena uyazibona izandla futhi uyazi ukuthi yini esenhliziyweni yabo. Uyakwazi sikudingayo futhi wethembisile ukuthi uyoba usizo olukhona ngesikhathi senkathazo. Futhi siyakhuleka ukuthi uzobakhulula kuyo yonke izinkathazo. Siphe khona Nkosi.
We thank you for what you are doing in the land today.
Siyabonga ngalokho okwenzayo ezweni namuhla emhlabeni wonke, imfihlakalo enkulu yevangeli yembulwa ezinkulungwaneni zabantu. Ukholwa ukuthi ulungiselela ibandla kuba lemukele ekufikeni kwakho. Ngiyakhuleka baba ukuthi kuzoba nabaningi abaphuma kuleli dolobha abazongena kulelo fithi elikhulu esilubhekile noma ngasiphi isikhathi. Siphe khona.
Bless us together now as we've assembled in Jesus' name, asking God in His name to be with us.
Sibusise ndawonye manje njengoba sibuthene egameni lika Jesu. Sicela uNkulunkulu egameni lakhe ukuba abe nathi. Sisezandleni zakho Nkosi, yenza ngathi njengoba ubona kufanele. Amen.
I certainly deem this a grand privilege again tonight to be standing here.
Impela ngithatha lokho njengenhlanhla enkulu futhi kulobu busuku kuma lapha nabantu, futhi sikholwa ukuthi uNkulunkulu uzosenzela futhi kulobu busuku, futhi sengathi umusa wakho ocebile ungahlala phezu kwethu. Into emangalisayo izoloku sihlwa ngenkathi simbone ephulukisa abantu endleleni, futhi sinikele ngalobu busuku ngomkhuleko wabagulayo. Ngokuvamile sizama ukungathathi isikhathi esiningi sabagulayo. Siyakhuleka ubusuku ngabunye, konke kuhlanganisiwe. Into esemqoka esizama ukuyenza ukuvumela abantu babone ukuthi uKristu akafile, ukuthi uyaphila. Futhi uma nje singabona lowo owasenzela zonke lezi zithembiso ezinhle, kulapha ukuqinisa lezo zithembiso. Manje okubonayo lapha emhlanganweni ngenkathi sinalo bubusuku obunjalo kungukuthi ngempela ayikho indlela yokukuchaza ngangini phandle lapho nje ngenkathi odade abathi ababe babili benyuka abathathu babo. Ngiyakholwa lo dade yedwa wabheka phansi wathi, futhi Branham, ngifuna ukubonga uNkulunkulu ngesihawu sakhe kubantwana bami kulobu busuku abathandekayo. Ngikhuphuka imoto yaphenduka futhi baphenduka lapho konke, kodwa ayizange ibe ngisho nomuntu. Bakhona lapha manje bahlezi ezitebhisini ezingaphambili bezama ukuzwa umlayezo bengaphandle, umuso omangalisayo. Ngezinye izikhathi njengoba kunjalo njengoba ngishilo izolo busuku evela eMawuse uhamba nathi nsuku zonke, futhi asisize futhi nokho mhlawumbe asikuboni kuze kube nje ngezinkathi. Manje imibono yinto engaphezulu noma yini noma ubani angayichaza. NguNkulunkulu ongena siphelo, owazi kuphela kusukela ekuqaleni, futhi ubikezela isiphetho, futhi uyasho ukuthi isiphetho siyoba yini. Ngoba wayazi yonke into futhi usazi yonke into. Akukho angakwazi futhi angazi noma ikuphi okungaphezulu manje njengoba wayazi ekuqaleni, ngoba ungongena siphelo. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ngongena siphelo na? Uma engenjalo akasuye uNkulunkulu. Ngakho-ke cabanga nje nakho nje, awukwazi ukuhlakaza ukungena siphelo. Kufana nje ukungabi nasiphelo kufana nokuba lokho mina ngingathi phakade. Iphakade lizange liqale, ngakho alipheli neze. Wake wakucabanga lokho na? Futhi yonke into eqalayo inesiphetho. Yabo, futhi izinto ezingenasiphetho yizinto ezazingenasiqalo. Futhi ingaleso sizathu sifanele sibe nokuphila kuphakade. Siyingxenye yokuphila kukaNkulunkulu, ukuyigama phakade. Bazalwane, ngokwazi ukuthi livele egameni lesiGreki elithi zowe, elisho kuphila kukaNkulunkulu uqobo. Ingakho sibanga abantwana bakhe uqobo. Niyabo, kungukuphila okuphakade kithi. Ukuphila okukithi akukaze kuqale, akusoze kwaphela. Ngeke kusafa kunoma uNkulunkulu engafa, ngoba kuphakade. Yinye kuphela into ephakade, futhi leyo nguNkulunkulu. Futhi siba ingxenye yakhe, ngoba siba amadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Kumangalisa kanjani ukwazi ukuthi uNkulunkulu uthembisile? Sidinga nje isikhathi esiningi ezivuselelweni. Ngelinye ilanga ngithemba ukuthola ithende ebengikade ngifuna ukulitshela isikhathi eside, futhi ukuze sihlale kadanyana, ukuze sisuse yonke imizwa exakile. Abantu abafuni kwenu ukuba njalo kodwa empeleni banjalo yabo senza njalo sibuthana ndawonye njengeqembu labantu noma kuphi lapho sivela khona amahlelo ehlukene ayasibamba noma ngabe yini manje ke lapho singene emabandleni anjengaleli khona ke nibone into ethile eyifihlakalo eyenzekayo kuthi ukuba uhlobo olusethisayo ngempela futhi ngakho ku ikakhulukazi ngabefundisi hayi ngalaba kodwa ngabefundisi ikakhulu bangabelusi bezimvu baqapha izimvu zabo niyabo futhi ngakho babheka yonke into encane awukwenzi ngeke ngiyisole indoda niyabo ngoba ifanele iqonde kuqala kodwa into uma umuntu egxeka ngokuqinile futhi ekwenqaba kukhona-ke kukhona kungalungile lapho uma umuntu engeke anikeze umcabango ukukubheka ebhayibhelini futhi ukuhlole bukani leyo ndlela abafarisi abenze ngayo inkosi yethu benazi yini wonke umprofethi owake wavuka emhlabeni akazange amukelwe ngabantu na sonke isithunywa unkulunkulu ake asithumela asizange samukelwe futhi babengazi ukuthi isithunywa sasikubani saze safa futhi zahamba manje lokho kunjalo nina bantu abangamakatolika lapha nehluleka kanjani ukwazi ujohn wase-arke abaningi benu bantwana besikole baya kukhumbula lowo wesifazane wayengowesifazane kankulunkulu profeta wayengowesifazane womoya uyazi ukuthi ibandla lenu lenzeni na lamshisa njengomthakathi kunjalo kusobala eminyakeni engamakhulu amabili kamuva neza kuphenduka ukuthile namba lowo mzimba wabapresti futhi nabaphonsa emfuleni ngikathini qonda ukuthi wayengongcwele niyabo njalo okwedlule abakaze bamazi upatrick futhi abantu bacabanga ukuthi upatrick ongcwele wayeyikatolika cishe njengoba nginjalo buka lapho izikole zakhe ziphezule e-Ireland kungekho ziphambano nesiphambano esinezifanekiso sikakristu naye wamgxeka esidlangalaleni ngokuqinile upapa kodwa kusobala bazama kumenza ngebandla kodwa kuyiphutha ngiphuma emndenini wamakatolika ngiyazi ukuthi ngikhuluma ngani futhi ngine-facts of our faith nazo zonke lezo zincwadi engizifundile kakhulu njengoba ubungazifunda futhi ngakho kodwa lezo zinto niyabo ziyadlula abazange bamazi u-Eliya abazange bamazi uJohane abazange bamazi uJesu kwaze kwaba semva kokufa ukumbelwa nokuvuka kwakhe futhi manje umoya ongcwele uwa futhi abayi kuwazi njengasezinsukwini zikanowa kuze kufike uzamcolo futhi ubasuse kunjalo uzamcolo omkhulu uyangena kodwa kuba labo bafarisi babengavele bahlale phansi futhi bazindle ujesu wathi kubo nakha ndagabatsha abaprofethi nacaka izindonga zabo zokwabo napholisha amathuna abo futhi yini nabafaka lapho niyabo wathi kanjani ngumuphi kuba prophethi unkulunkulu amthuma oyihlo abangamkhandanga ngabatshe na niyabo futhi labo nokunyelokunye sifanele sihlale phansi futhi sikucabangisise kwakukhona bona ofana nonikodemu ikholwa elizifihlayo elafika ebusuku lathi nyelele lathi rabi siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kunkulunkulu akukho muntu ongenza izinto ozenzayo uma unkulunkulu engenaye bukani ujayiri omncane mhlawumbe wenza sengathi wayengakholele ekuphulukiseni ngokukankulunkulu kwaze kwaba indodakazi yakhe encane yayisizokufa unkulunkulu nendlela yokukukhipha lokho futhi akwenze ukhombise obunjalo bakho niyabo bese ke efika ehlela ngqo endawaneni wayeyikholwa futhi kwadingeka ukuthi kufike endawaneni ukuze kumenze ayibone unkulunkulu muhle kakhulu kithi futhi sibonga abesilisa nabesifazane njengoba ngihlezi lapha kulobu busuku nginjalo ukholwa ivangeli ukholele ekuphulukiseni ngokukankulunkulu ebuka bengihlale ngisho ngezinhlangano zethu ngiyakholelwa kuzo futhi ngikholwa ukuthi zilungile zifeza inhloso kodwa niyabo lapho senza inhlangano amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye ethu lapho senza eyodwa sibeka phansi ilokhu esikukholwayo ngqi uma ubungathi ilokhu esikholelwa kukho khefana kanye nokunye unkulunkulu azokwengeza kithi kulungileke lokho kulungile niyabo kunjalo impela ngenkathi intike yomlilo ihamba u-Israyeli wahamba nayo futhi etestamenteni elisha ngenkathi liqala ukuhamba njengoba lenza ncamashiya etestamenteni elidala lahamba ngendlela efanayo u-Israyeli wadingeka alandele leyo nsike yomlilo futhi amise ithende ngaphansi kwayo futhi ngenkathi iqala ukuhamba kulokhu ekugcineni ekuguqulweni uMartin Luther wakubona kwasekuthi-ke kwathi uLuther esephelile bakha inhlangano ezungeze umsebenzi kaLuther unkulunkulu waphuma ngqo ngaphansi kwayo noWesley wakubona wayesesuka ehamba emva kukawesley no-asperi nabanye abaningi ngenkathi emva kwesikhathi sabo khona-ke kwenzekani na bakha inhlangano ngaphansi kwayo unkulunkulu waphuma ngqo ngaphansi kwayo waqhubeka ngqo niyabo
futhi
manje thina amapentekostali senza into efanayo ungeke uhlele umoya ongcwele angeke ukwenze siyakholelwa ezinhlanganweni ukugcina ubuzalwane nokunye nokunye kufeza inhloso enhle kodwa njalo yelula ingubo ukuze uthele omunye umfowenu yabo futhi ubambe inhliziyo yakho ivulekile ukuze uthole lokho uNkulunkulu aselungele ukukuthumela phansi phezu kwethu yileyo ndlela yokukwenza lobo ubuzalwane bangempela futhi ngakho ngiyakuthanda lokho lapho thina uma bengingake ngibone isikhathi lapho ibandla lepentecostal manje ipentecoste aliyona inhlangano ipentecoste isehlakalo ngiyazi icishe impela amaluthela amaningi namabaptist namapresbyterian nanesehlakalo sepentecostal njengabantu bepentecostal abazibiza ngepentecoste ngakho ipentecoste isehlakalo esikhathini esedlule ngizoqala lapho bese-ke ngiyosuka emlezweni wami noma ake unginike isikhathi sokusho lokhu ngizokwenza na ngibekezeleleni kuhle ngangiseminneapolis eminnesota lelo yizwe elikhulu lasenorway futhi nganginomhlangano futhi sasikwesinye isakhiwo esikhulu futhi ngangilapho impela ngesikhathi sasebusika noma into yasehlobo futhi ngahlala ehhotela elishibhile kancane ezansi ngikholwa ukuthi amakristu awafanele abe nayo yonke into engokuziqhenya kakhulu ujesu wayengenayo indawo yokubeka ikhanda lakhe nebo futhi sizama ukuba nokungcono kunakho konke nokuvikeleka okuningi kakhulu nakho konke okunye siyazidabukela nebo kodwa ihhotela elincane futhi lelo ngobunye obusuku ngenkathi ngingena ngivela enkonzweni ngakusasa kuseni ngaphuma ngadla isidlo sasekuseni futhi lapho ngibuya kwakukhona incwadi enamakhasi angama-22 ebhokisini elincane lokugcina ezincwadi kimi ukuthi indoda yake yazi kanjani ukuthi ngangilapho angazi ngakho ngayifunda futhi oh ukhuluma ngokuxeka okuhle kwakukuhle futhi ngiyakuthakasela lokho impela ngiyakuthakasela noma yiphi indoda enepuzi ngempela futhi efuna kugxeka lokho kuyasihlola niyazi ukugxeka kwenza umkhiqizo omuhle niyabo lapho sizimisele ukukwemukela sikuhlole ngakho le ndoda yayingiklabalasele ngokwesabekayo yayiyinhloko yekolishi futhi yathi ubukhuluma izwe lobusuku ngokuba senkonzweni iminyaka engama-25 sekungama-31 manje kodwa yathi iminyaka engama-25 yathi ngangisenkonzweni ungakazalwa futhi yathi futhi abanye ngibone ezinye izinto ezinamandla ezimangalisayo futhi yathi ngishayelile izwe lobusuku amamayela ayi-15 esivunguvungwini segwa esiphuphuthekisayo ngicabange ukuthi ngizobona inceku kaKristu futhi ngitholeni na kodwa isangoma esiphucukile futhi yathi futhi yayingeke ngiyibize ngomfowethu yavele yathi Branham ngakho lokho kwakulungile ngakho yathi futhi wona kanye umqondo isayense yezenkolo ebole kunazo zonke ngake ngayizwa empilweni yami futhi yathi isibonelo usho lokhu ukuthi usathane wayengeke aphulukise yathi umuntu oma phambi kwabantu abaningi njengoba wenza futhi enze iphutha elinjalo yathi ngani kuyasabeka yathi manje ake ngikutshela ukuthi yile nsizwa yathi ngale emva kwekholiji lethu lapha noma indawo yethu yathi kukhona owesifazane nomoya wedlozi futhi yathi ufake ipinifa elikhulu futhi yathi abantu beza lapho ukuzela ukuphulukisa ngokankulunkulu futhi yathi bona futhi uyahamba futhi ethinta phezu kwabo bonke kanjalo ngezandla zakhe futhi yathi khona-ke into yokuqala uyazi bawisa imali kuleli pinifa manje ubungabona khona lapho akukho ngokomphakathi futhi akulungile kwasekuqaleni nanoma ubani onanoma yiluphi ulwazi ngonkulunkulu niyabo futhi yathi khona-ke uthatha futhi adonse ezinye izinwele ngemuva kwentamo yakhe adonse igazi emithanjeni yabo futhi asongele olunwele kulo ahambe ehlele emfudlaneni omncane ngemva kwendawo aziphonse phezu kwekhanda lakhe angene emfudlaneni futhi yathi khona-ke uqala ukuya ngakubantu futhi uma ephoqeleka ukuthi abuke emuva yathi abantu isifo sibuyela kubantu uma engakwenzi yathi khona-ke ngani isifo asibuyi futhi yathi sikubhekile lokho futhi yathi iphesenti elithile labo liyasinda futhi yathi wona kanye umcabango wakho uthi usathana ngeke aphulukise awu waqhubeka nokuyinqwaba futhi ngacabanga awuke uma ethathe isikhathi esanele ukungibhalela amakhasi angama-22 bengifanele ngimbhalele kungenanamakhasi amabili ngimphendule njengempendulo ngakho ngaqobela phansi konke ebengingakwenza angikwazi ngisho ukufunda umbhalo wami uqobo kanjalo futhi ngabhalela ukuthile kuncane futhi ngathi mfowethu oligugu kwadingeka ngimbize kanjalo noma yiphi indoda ebekade ishumayele iminyaka engamashumi amahlanu yayifanele ithathwe njengomfowethu. Ishumayele evangeli akunendaba ukuthi bekunjani futhi ngimthatha njengomfowethu. Futhi ngathi impela ngiyakuthakasela futhi ngiyakwazisa kakhulu iminyaka yakho emide yenkonzo yenkosi yethu. Futhi ngathi ngiyambonga impela uNkulunkulu ngokukuvumela ukuba uphile kulo nyaka omuhle ovuthiwe. Lezinto zenzile nokunye nokunye futhi kwakukhona omunye umfowethu naye ngakho-ke waleli kolishi. Kodwa-ke into yokuqala uyazi ngathi kodwa into exake kanjena kimi ngathi ukuthi ungixeka kakhulu lapho ngithi usathane akakwazi ukuphulukisa. Ngathi manje uthe usathane angaphulukisa, uJesu wathi uma usathane kwazi ukukhipha usathane kodwa-ke umbuso wakhe uhlukene phakathi. Ngathi manje ubani engizomkholwa na, wena noma lokho okwashiwo uKristu na? Usathane akakwazi ukuphulukisa, uKristu washo njalo, usebenza ngokumelene naye, akakwazi ukuphulukisa. Kodwa ngathi futhi ukuzama ukuchaza uma uzo X ngixolele ngathi kwinhloko yekholiji noma inhloko enkulu njengawe ukuthi ngingathanda ukukutshela ngesithinyo senkolo ngibone abantu beza ezithicweni futhi baphulukiswe. Elasale Lorraine France kukhona izithixo zowesifazane futhi ezantsi eParis ngabona lapho ababeno owesifazane ofile lapho futhi babehlikihle itshe lonke ngemva kwakhe ukuze bavimbele izinhlupho zedolobha. Ngizibonile zonke lezo zinto futhi ngibabonile abantu eMelika abazibiza ngabaphulukisi ngokaNkulunkulu futhi uthi nginokuphulukisa lapha nokuphulukisa ngale ndlela nokuphulukisa kulokhu ngathi kuyinto efanayo. Niyabo ukuphulukisa kukuKristu impela. Kodwa ngathi abantu angengabazi ukuthi labo bantu bayasinda kodwa nakho kwenzekayo ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu kusekelwe phezu kokukholwa futhi labo bantu beza kulowo mthakathi okhuluma ngaye kusobala bayakwenza bacabanga ukuthi basondela kuNkulunkulu ngalowo mthakathi naphezu kwezisekelo sokukholwa kwabo uNkulunkulu uyabaphulukisa. Niyabo bona impela wena uma unokukholwa kwenele ukukukholwa kuzokwenzeka kunjalo impela. Kodwa ngathi into exakile kimi ukuthi inhloko yekholiji lamaluthela ibiyosekela ukukholwa kwayo phezu kwesihlakalo esikhundleni sezwi likaNkulunkulu lapho uKristu ethe uSathane wayengena kuphulukisa. Kuyindlela yabo yokusondela bekholwa ukuthi basondela kuNkulunkulu ngomthakathi nangesithixo nokunye nokunye ngabantu abangenacala abakholwa ukuthi uNkulunkulu uyaphulukisa. Awucishe unyaka emva kwalokho ngangibuyele lapho ngenxa yeChristian businessman nganweni futhi omunye umfowethu oyigugu uDokotela Hegre waseBethany College wangibhalela incwadi futhi wathi ubengathanda ukuba nami laphaya. Ngangesaba ukuhamba ngoba ngangizazi lezo ziqhwaga ezinobuhlakani benginakho. Imfundo yami encane yokukhulunywa nokubhala kolimi yesikole yayingemelane nayabo futhi wangimema ngase ngithi kumfowethu mo, uma uzohamba nami manje futhi kudlule imfundo yami ngizokushayisa edolweni ngelami futhi wena uthathe kusukela lapho futhi ngakho wavuma ukuhamba. Ngakho sahlala etafuleni basendlalela itafule elihle phansi kamelweni lokujima. Abesifazane abancane abathandekayo bamaluthela besilethela isidlo sethu sabo sihle simnandi simnandi kakhulu futhi lapha uDokotela Henry wahlala eduze kwami futhi wathi manje mnumzane Branham lapho siqeda wathi ngifuna ukusho lento eyodwa kuyaxolisa okwashiwe yindoda wathi manje kodwa ngathi lokho kwathethelelwa ekuqaleni futhi wathi silambile lapha eBethany wathi sikukhona okukhulu abafundi uma bengakwazi ukukhokhela indlela yabo banamakhulu ama-eka ombila nezinto abazikhulisayo futhi basebenze indlela yabo ngekolishi isikole esihle kakhulu futhi wathi silambile sifunda ngoNkulunkulu futhi wathi sathola phakathi lapho eminyakeni ethi yayibe mibile edlule ngomoya ongcwele nokuthi wasebenza kanjani futhi wathi saya kumaphentekostali azisho ukuthi anawo futhi wathi sibabonile bekhahlela izihlalo beshaya bekhipha amafasitela nokunye nokunye wathi yini abanawe na? Ngathi umoya ongcwele futhi wathi lokho ngathi impela banomfutho omningi kakhulu bafanele bashaye ikhwela abayikukwenza kusebenze bakuyeke kusebenze. Ngathi yilokho kuphela kukhona umfutho omningi kakhulu uyakhela bafanele bakuthole ngandlela thize futhi ngathi bavele uma ubungafaka lawo mandla afanayo leyo nto efanayo eminyakazweni ekukholweni nezwi likaNkulunkulu futhi uyokunyakazisa niyabo esikhundleni sokuvele okuphephethe niyabo kungukuthi umoya ongcwele uyakwakha phakathi lapho futhi wathi manje-ke ucabanga ukuthi thina maluthela ngempela sinani na ngathi umoya ongcwele futhi khona ke wami wangibuka futhi ngakucabanga Nkosi uma wake wangisiza kwenze manje ngoba ngizijolile ngempela wathi awu ngakucabanga uma nje uzongisiza Nkosi ube lokho kwenza phakathi kwezinyanga bathakathi no devil nasemhlabeni jikelele izinto wena iziminyene futhi wathi ngathi awu lalela mnumzane wathi saya esandizele Los Angeles endodeni eyabhala incwadi ngazo zonke iziphiwo futhi wathi ngenkathi sifika lapho yathi ngifuni nginayo neyodwa yazo wathi ngivele ngabhala ngazo wathi awu sasingenza into efanayo lapha ngoba wabukhipha khona ngo embhalweni sifuna ukukubona ngalobo busuku ngenkathi sehla lapho futhi sibone lokho sase sinqume ukuthi kwakungalungile futhi yingakho sikubize ngomthakathi ophucuzekile ngathi awu ngiyakuxolela ngalokho njengoba ngishilo kodwa ngathi wathi sinani nani thina maluthela na ngathi ngathi umoya ongcwele manje lalela bengicabanga ukuthi ngizogcina khulume ngolayini wakhe ngo ukuze azi ngathi ngezinye isikhathi indoda yalungisa insimu enkulu futhi yatshala isitshalo sombila yalokho isibuka usuku losuku kwaze kwathi ngobunye ukusa yaphuma futhi kwakukhona amadibe amabili akhulayo yazi ukuthi uyini umbila lapho umila ngathi indoda yasukuma ekosini layo yathi makadunyiswe uNkulunkulu ngesitshalo sombila ngathi manje yayinaso na wathi awu ibinesiqalo sawo ngathi khona ke sizothi sekungashiwo ukuthi yayinawo masinyane lawo lokho kwakuyini maluthela ekuqaleni futhi ngathi masinyane lawo madlamvu akhula nentshakaza yaphuma kuwo lawo kwakungama-Methodist futhi ngathi khona ke ama-Methodist abheka emuva phansi kumaluthela athi ngangikudingi ngiyintshakaza awukho kuyo kodwa niyabo okufanele isebenzise iqabunga futhi ngoba kuze impova ingene futhi kuphume idlebe iPentecoste nelokuqala njengoba kwakunjalo kuqaleni uhlamvu olwangena emhlabathini lwaluveza uhlamvu ngathi manje sinokukhunta okuningi esikhwebini kodwa sinezinhlamvu futhi kunjalo ngathi njengoba kwakunjalo kuqaleni ngathi ingakho ngiphakathi kwabantu bangabantu bakankulunkulu futhi ngathi niyabo ibandla lepentekostali liyibandla lamaluthela elithuthukile ngoba impilo efanayo eyayiseqabungeni yenza umbila kunjalo futhi wakubamba wabuyela ngokushetsha epuletini lakhe wasukuma wathi wabheka phansi kubalingani bakhe bonke abafundi kanjalo njalo nezinhloko nesigungu futhi wathi zilapha eBethany silambele umoya ongcwele wathi futhi Branham sizokwenze njani ukuwemukela na ngathi fulathelisa ubuso bakho etafuleni yana unciko odongeni futhi uguqe phansi unciko odongeni futhi ube qotho ngempela wehla futhi wabeka izandla phezu kwabo abangaphezu kwamashumi amane bamukela umoya ongcwele khona lapho futhi manje sebengaphezu kwamakhulu amane kuleso sikole benza zonke izinhlobo zezibonakaliso izimangaliso kuyini na leyo yiPentecoste lamaluthela niyabo yonke indawo umoya ongcwele ngeke sikubophe phansi lokhu bese sithethi namaPentecostali sinakho uNkulunkulu wephulele womngcwele futhi waqhubeka waphuma phakathi lapho futhi wathola yonke into eyayikhona kulowo othandayo makeze niyabo okwabantu iPentecoste iyisehlakalo amaRoma akatolika amaJuda omthetho noma ngabe bangaba yini ishayina ubhuda yonke into ivangeli ngelalowo othandayo angeza ngiyakuthanda nje futhi ngiyakuthanda nje ngikuthanda kanjani futhi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ngosuku lokugcina ukuvusa lokho ashilo ukuthi uyokwenza ngiyakukholwa lokho ngiyakholelwa ovukweni lukawonkewonke ukuthi labo abafa emuva lapho enkolweni yamaluthela ekuqaleni ngeke babavimbele laba ithulongo likaNkulunkulu liyokhala futhi bonke abafele kuKristu bayovuka kunjalo ngikholwa ukuthi ibandla liza ukuphelela kwalo njalo njalo kuyakubuka futhi njengoba isitshaya singena njengozamcolo umoya kaNkulunkulu phakamisa ibhanela ngokumelene nalo okukhulu nokukhulu okukhulu kwakhela manje kusezansi kuleyo nto yokugcina ebengikhuluma ngakho izolo busuku ngiyakholwa ukuthi uzofika futhi ngikholwa ukuthi le mizimba yethu emidala ebuthakathaka izoguqulwa futhi yenziwe ifane nomzimba wakhe uqobo okhazibulayo ngishumayela ngokuthi waphendulela kanjani u-Abrahama no-Sara emuva lapho enhlizweni nentombi ukuba babe naleyo ngane esho lokho esikhathini esidlule ngangekama lezi zinwele ezimbili noma ezintathu ezisele. Umkami wathi kimi, wathi Pili, usucishe ube nempandla. Ngathi kodwa angilahlekelwanga nawo olulodwa lwazo. Wathi kona-ke ngiyakuncenga ngitshele ukuthi zikuphi. Ngathi sithandwa ngitshele ukuthi zazikuphi ngaphambi kokuba ngizithole noma ikuphi lapho ezazikhona ngalo nkathi zisemuva lapho manje zingilindele ukuthi ngize kuzo. Amen. Kunjalo lokho ngokuthi ngisho nezinwele zekhanda lakho zibaliwe. Akukho nolulodwa lwazo oluyoshabalala. Kunjalo impela, senziwe ngani na? Senziwe ngezakhamzimba eziyishumi nesithupha. Lokho ipotashi nepetroliyami nokukhanya kwezulu nomhlaba nokunye nokunye, futhi yilokho nje uNkulunkulu abenakho kahle. Ungusokontileko omkhulu ngaphambi kokuba abe nesidalo sengumuntu emhlabeni, wendlala izinto zokwakha njengosokontileka owakha isihlukaniso. Wayezokwenza umuntu ngomfanekiso wakhe oqobo, futhi abanike umhlaba ukuba bahlale kuwo, futhi babe ngonkulunkulu abancane kunaye. UJesu wathi umthetho wenu otheni ngonkulunkulu, lokho obubusa amakhosi okubusa phezu komhlaba, wayengenza noma yini ayefuna ukuyenza. Futhi isono siyangena, futhi manje usifazane ulethe umntwana, futhi lapho kwenza lowo mntwana ufanele afe. Niyabo, kunjalo impela, kungukuzalwa okuhlanekezelwe. Kodwa-ke lapho ukuzalwa okusha kungena, kulungisa lokho ukuzalwa okuhlanekezelwe, futhi kukunike ukuphila okuphakade ngobaba uJesu Kristu. Wo mfowethu, uJesu wathi, ozwa izwi lami, odla inyama yami, aphuze igazi lami, unokuphila okuphakade, futhi ngizomvusa futhi ngomuhla wokuphela. Amen. All the Father has given me will come to me. Bonke ubabangiphe khona kuyakuza kimi, futhi akukho okulahlekile. Amen. Uyobuye akuvuse kusuku lokugcina, ukufa noma akukho okunye okungasehlwanisa. Sihlala sisebukhoneni bukaNkulunkulu. Ngikuthanda kanjani lokho? Isicephu lesincane, mina ngivamile kakhulu, angisho okuningi kakhulu, ngivele ngikhulume kakhulu futhi ngingasho lutho. Kodwa ngezinye izikhathi angifani nabafowethu abangabashumayeli lapha abayizifundiswa, futhi bayazi ukuthi zihlelwa kanjani lezo zinto ngokwenqubo. Kodwa ngezinye izikhathi ngisho into ethize, futhi kungisiza kakhulu noma kanjani, futhi kungekudala ngasho into ethize eyayinkulu kakhulu kimi. Ngangicabanga ngesiqiniseko sokudlula kwethu. Khona-ke siyaqaphela ukuthi ngesinye izikhathi abantwana bakaNkulunkulu babe yizigqila ezansi eGibhithe. Babe bajikijela ngesinkwa esikhundile sibolile, noma ngabe kokuyini babefanele basidle. Badlwengula amantombazane abo, babulala amadodana abo, noma yini ababengayenza. Futhi labo kwakungabantu bakaNkulunkulu. Kunjalo manje, futhi ngakho babe yizigqila, futhi abakwazanga ukuzisiza. Kodwa ngelinye ilanga owehla ephuma ehlane, kufika umprofethi nensika yomlilo phezu kwakhe, futhi wabatshela izwi likaNkulunkulu ukuthi kwakukhona izwi elalichichima ubisi nezinyosi, ukuthi uNkulunkulu ayele ethembise u-Abrahama ukuthi wayeyisa abantwana bakhe kulo. Futhi lo mprofethi waqinisekiswa ukuthi ungokaNkulunkulu ngezibonakaliso nezimangaliso azenzayo ngenkathi eseGibhithe, futhi abantu bayikholwa le ndoda. Futhi waphuma eGibhithe abantwana bakwa-Israyeli bakwenza, futhi bafika endaweni yaseKadeshi Barinea, okungukuthi noma yisiphi isifundiswa siyazi ukuthi iKadeshi Barinea ngesinye isikhathi yayiyisihlalo sokwahlulela sezwe. Kulapho u-Israyeli ahlangana nokwahlulelwa kwakhe ngenkathi leka ukukholwa isibonakaliso sokuthi babebuye namagilebhisi nezinto ezivele ezweni. Manje kubulana kekho owayeke waba kulelizwe eqenjini labo, babezwe ngakho ukholwa kuvela ngokuzwa, futhi uNkulunkulu wenze isithembiso. Niyakuthola na? uNkulunkulu wenza isithembiso, futhi nakho kufika uMose umprofethi obalekayo phakathi lapho nezibonakaliso eziqinisekisiwe, futhi efakaza ukuthi kwakunguNkulunkulu ebayisa kulelizwe abangagaze balibone. Uhlobo oluphelele kanje nalo namuhla, akekho phakathi kwethu oke wabangale. Kaphelani lapho befika eKadeshi Barinea, izihlalo zokwahlulela, babe neqhawe elikhulu phakathi kwabo okwakuthiwa uJoshua, okusho ukuthi Jehova Msindisi, Joshua. Manje wawela iJordani wangena kulelozwe lesithembiso, futhi wabuya nobufakazi bokuthi kwakuyizwe elihle. Wayenamakilebhisi amadoda amabili athwala esixheke, babengalambitha izinto zasezulwini bengale ezweni lesithembiso. Izwe elihle elichichima ubisi nezinyosi, bayabuya ukuzofakaza ukuthi izwe laliyiqiniso, ukuthi izwi likaNkulunkulu laliyikho impela. UMose ayethe laliyikho ngokuphefumulela kukaNkulunkulu, kwakulapho babengabana amakhaya abo qobo abahlali esizathu kwakudingeka balwe lonke iyintshi lendlela abayithatha uNkulunkulu watshela uJoshua kuJoshua wokuqala ukuthi yonke indawo lapho amathe ezinyawo zakho ehlala khona lokho kuyifa kungaleyo ndlela namhlanje yonke indawo amathe ezinyawo zethu ahlala khona yifa qhubeka uhamba nje amanyathelo asho ifa vele ukuthathe manje kubulane babefanele balwe lonke iyintshi lendlela abanye abantu bangathatha inkemba isekanhla ngodizombile futhi balwe nje isithunzi esincanyana sihambe abanye banganqamula baye ekuphulukiseni ngokaNkulunkulu zonke izithembiso zikaNkulunkulu ngakho kunjalo izwi liyinkemba futhi kuthatha ukukholwa ukusebenzisa leyo nkemba kunjalo ukukholwa ezwini elithenjisiwe manje siyaqaphela ukuthi ngenkathi bayabuya futhi bathe babe ngabana amakhaya abo nokunye nokunye u-Israyeli wawelela ezweni lesithembiso wakha amakhaya wakhulisa abantwana bakhe waphila ngokuthula zonke ezinye izizwe zazibahlonipha into emangalise kanje pho kodwa ekugcineni emagqubeni kusakazeke amathuna baba badala bafa bambelwa khona ke ngelinye ilanga kwafika elinye ikhawe likhulu elikhulu kunawo wonke u-Emmanuel wehla futhi wathi akusilo izwe leli kodwa ekhaya likababa wami kunezindlu eziningi uma bekungenjalo bengiyonitshela ukuthi ngizohamba nginilungisele indawo futhi ngibuye futhi ukuze nginamukele kimi
He came to his Kadesh Barnea.
Kapelani, weza eKadesh Barnea yakhe, iCalvary, lapho amela kwahlulelwa kwesono kwethu sonke. Inhlawulo yokwahlulela kukaNkulunkulu wahlangatshezwana nayo ngobulungiswa lapho uKristu efa eCalvary. Okhokha inani lesono ngathi sonke futhi wawela eJordani njengoba sikwazi iJordani lokufa ngale ezweni. Futhi wabuya ngosuku lesithathu njengoba kwenza uJoshua elethe ubufakazi bokuthi ngemva kokufa. Komuntu angaphila futhi kukhona ukuphila ngale kokufa wakufakazisa futhi manje wathi ngesibambiso salokhu iphansi uyazi ukuthi yisini isibambiso sanoma yini itibhozi ubukelani lapho emzini waseJerusalema futhi nilinde ngizokuthumelela isibambiso sensindiso yakho amen manje ngiqala ukuzizwa nginokholo futhi balinde baze bathole isibambiso manje ngisho kuze kube namudla lowo moya ongcwele ofanayo osiphakamisile sisuke kuphileni kwesono lapho esake sadlala khona futhi sesivele sifile kuKristu sambelwa futhi zavuswa naye kuvukeni futhi sitheze manje ezindaweni zasezulwini kanye naye amen simbuka esebenza phakathi kwethu ngani na kungani ngingekho ngaleya phakathi kwamahlelo na ngoba yilabo abafileyo futhi bambelwa kuye futhi bavuka naye kuvukeni kwakhe futhi manje hayi ukuthi siyo manje sisezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu sibuka emuva lapho esake savela khona bufakazi bokuqondile bokuthi siyabukela ingxenye yakho ngoba sifile nokuphila kwethu kufihliwe kuNkulunkulu ngoKristu futhi sesivele sivusiwe futhi ekuvukeni kanye naye amen oh hey njengoba utata omdala ekhaladi asho ngiyaxolisa abangane bami abangamakhaladi ngizokubeka ngendlela enza ngayo wayengowaseningizimu kakhulu wathi wells ngifuna ukwenza ubufakazi kulobu busuku dokotela kulungile qhubeka dade uthi ngifuna ukusho lokhu angisikho lokho ebengifanele ngibe yikho futhi wathi angisikho lokho engifuna ukuba yikho kodwa kunento eyodwa eqinisekile angisesikho lokho engangivame ukuba yikho
yes sir
Yebo mnumzane wayazi ukuthi wayevukile ndawona Jesu amen buyini na ubufakazi bokuthi sasifile manje ukuphila kwethu kufihliwe kuNkulunkulu ngoKristu waphawulwa ngomoya ongcwele futhi zavuswa kanye naye futhi sihleze izinto wenza sezulwini zimbekile cabanga ngakho azina amandla kodwa igunya azina amandla sinegunya uKristu unamandla ungamandla kodwa thina sinegunya Akufanele kube kakhulu kakhulu thatha iphoyisa lidadlana limi phandle lapha emgoqweni nevolovolo lalo liniphethe eceleni siligobisa emaceleni ikepisi lalo lalo lishone phansi lilehlisele ezindlebeni zalo lezimoto zehla ngomgwaqo zihamba amamayela ngamashumi ayizithupha ngehora alinawo amandla okumisa iyo imithetho yazo gqabom imzane ngali ezinye zawo amandla amahashi engamakhulu amathathu noma mane endwiza lapho kodwa nje ake liphumele lapho leyo nkanyezi khanya liphakamise lelo gilavu lishaye impempe uzwa amabhuleke ekhalana kho konke okunye alinawo amandla kodwa linegunye amen halleluya. Ilapho ibandla likhona kulobu busuku linegunya ngoba livuswe kuKristu igunya. Manje uma iphoyisa lethe ngiyesaba kuphumela lapho angazi ihhovisi lami lingahlela ingangisikele bazoqhubeka nokudlula bendwiza futhi ngiyelitshela ngisho nokufa uqobo lwakho kunsiminiza amabhuleki lapho lelo gunya liphakama egameni lenkosi uJesu. Ngegama lami bayokhipha amadimoni bakhulume ngezilimi ezintsha baphathe ezinyoka noma baphuze kubulalayo ubeke izandla zakho phezu kwabagulayo futhi bayosinda.
I love you.
Baba uNkulunkulu sinikeza lobu bufakazi ukuze nje sisize abantu manje longisa izingqondo zethu Nkosi njengoba sisendele ezwini lakho siphe Nkosi ukuthi umoya ongcwele uzothatha amazwi ambalwa alandelayo manje futhi uwaqinise ezinhliziyweni zabantu futhi sengathi kungaphuma izinsimbi zenjabulo zasezulwini zikhala kuzo zonke izinhliziyo sikucela egameni likaJesu amen. Evangelini likaMathewu ongcwele sahluko sesine futhi ngifuna ukufunda ivesi leshumi lesikhombisa.
And from that time Jesus began to preach saying,
futhi kusukela kuleso sikhathi uJesu waqala ukushumayela ethi phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Manje cishe imizuzu engamashumi amabili noma amathathu yesikhathi sakho kusukela kuleso sikhathi ngifuna ukusebenzisa lokho njengendikimba kusukela kuleso sikhathi amagama amathathu.
Now there is times and things that happen.
Manje kukhona izikhathi nezinto ezenzekayo ezishintsha yonke indlela yokuphila kwethu. Siyakwazi lokho sonke siyakwazi.
Certain things take place along life.
Izinto ezithile zenzeka uhambweni lokuphila okuguqula yonke inkambo yokuphila kithi.
Now like as a child you might have said,
manje njengomntwana ungahle ukuthi wathi ngenkathi usengumntwana ukuthi izinto ezithile zenzeka ngangindoda ekhaya lemibono eniyibona lapha emsamo kuphela iyiyo ngempela.
There are visions but not the real vision.
Imibono kodwa hayi umbono wangempela iyi nguwe owenza lokho akusimina nguwe uyakwenza ke singawe awunakho ukuzwa ngakho kodwa uyakwenza ukwazi ukuchaza uNkulunkulu noma ubani ufanele ukholwe uNkulunkulu ngokukholwa uma ukwazi ukuchaza uNkulunkulu akusesikho ngokukholwa akekho ngamchaza. Kodwa kufana nokuthi lapho uJesu wayeyisipho sikaNkulunkulu emhlabeni kodwa kwathi ngolunye usuku uLazaro egula ngaphambi kokuba agule uNkulunkulu watshela indodana yakhe hamba futhi wamtshela konke okwakuzokwenzeka ngoba wathi kuJohane ongcwele wesihlalo ishumi nesishiyagalolunye indodana ingenze lutho ngokwayo kuphela lokho ebone uyise kwenza. Manje lokho kufanele kube yiqiniso noma waqamba amanga futhi awukwazi kumenza aqamba amanga ngoba unguNkulunkulu yabo ngakho ubaba wamukisa wathumela kuye ukuba ayotholela uLazaro usizo kodwa esikhundleni sokuza wavele wakushaya indiva wayazi ukuthi kwakuzokwenzekani ngakho waqhubeka baphinda bathumela waphinda wakushaya indiva ekugcineni wathi uLazaro lele bathi wenza kahle kodwa ke wabatshela ngolimi lwabo uLazaro file futhi ngenxa yenu ngenxa yenu ngiyajabula ukuthi bengingekho kodwa ngiyahamba ngiyomvusa. Manje wahlangana noMatha noMatha wathi Nkosi ukube ubukhona umnewethu ngabe engafanga kepha nakalokhu noma yini ocela uNkulunkulu uNkulunkulu uza kunika khona futhi ekubukeni thuna ubaba wayesevele embonisile wathi baba ngiyakubonga usuvele uzenzile lezi zinto kodwa wakhulekela isibonelo ngikusho Lolo laba abami eduze Lazarus phuma futhi indoda yayikade efile izinsuku ezine yavuka futhi phuma ethinene siyakukholwa lokho ivangeli angazange asho lutho ngokuba buthakathaka kodwa owesifazane omncane wathi intomphetho wengubo yakhe futhi wathi waba buthakathaka kwakuyini na lokho kwakungubaba esebenzisa isiphiwo sakhe futhi lokho kwamenyuza futhi kwamkhombisa okwakuzokwenzeka nalokho okwakuzofezeka nokunye nokunye futhi kweleke yilokho okwakuyikho waqhubeka futhi nje wakwenza njengomdlalo sesiteji kodwa lona wesifazane yena ekukholweni kwakhe wayesebenzisa isiphiwo sikaNkulunkulu wathi uma nje ngingamthinda niyabo futhi kwakungowesifazane uJesu wayengazi ukuthi kwakungubani owayekwenzile wathi ukukholwa kwakho hayi ngine kodwa ukukholwa kwakho kukusindisile niyabo ukukholwa kwakho hayi ukukholwa kwakhe ukukholwa kwakhe owesifazane futhi yingaleso sizathu ukwamenza waba buthakathaka manje emihlanganweni nalabo abaphumayo futhi balandele futhi bayazi ukuthi kanjani umoya ongcwele lezi zinto lapha zingakwenza usole kodwa uma ungaphuma kanye futhi ubuke ukuthi kwenzekani futhi nje ukubona ukuthi ubikezela kanjani impela futhi ngibuza noma ubani noma yini owake wakusho empilweni yami yonke kodwa lokho nje okwenzeka ngempela ngendlela owathi kuyokwenzeka ngayo kunjalo ngiyakusho izinyanga nezinyanga kungakenzeki impela nje bangaki ababelapha ngenkathi ngiqala ukudlula eWashington eminyakeni edlule na niyakhumbula bengizofanele ngibambe abantu ngesandla sami futhi ngime lapho futhi ngibabambe ukuze ngazi nje ukuthi bekuyini futhi nginitshelile nonke ke ukuthi wangitshela uma ngingabaqotho ukuthi ngiyokwazi yona impela imfihlo yenhliziyo bangaki abaziyo ngami ngibikezela lokho na lakho ke niyabo ingabe kwenzeka na impela nje niyabo futhi ngilindile khona manje kungani ngibamba lemihlakano kanjena ngimile ngilinde ukubona ukuthi uyini umnyakazo landelayo kunjalo impela angazi ukuthi ngiye ngapi ngizoya emasimini ezimishini emva kwalokhu ngimangele nje ngoba ngiyazi ukuthi sisekupheleni impela niyabo kusondele kanjani na angazi kodwa ngikhola ukuthi sisekupheleni kwenzeke izinto ezithile ngikathi ngisengumfanyana wakhuluma nami wathi ungalinge ubheme noma uphuze noma ungcinise umzimba wakho kunomsebenzi okumele uwenze lapho ngithola lapho usukhulile kusencwadini emuva lapho ungahle uyifunde futhi umama wami kanye nabo bacabanga ukuthi mina nginokwethuka nje futhi kwaleke kwaqhubeka futhi izinsuku ezimbili izinsuku ezintathu emva kwalokho kwasho ukuthi lelo bhuloho lizowela kanjani umfula ngaphansi nje kwendawo yethu manje amadoda ayishimi nesithupha ayezolahlekelwa ukuphila kwawo kulo futhi bakubhala phansi futhi eminyakeni engamashumi amabili kusukela lapho kwenzeka khona impela nje futhi amadoda ayishimi nesithupha alahlekelwa ukuphila kwawo akukaze kube ezinkulunkaneni zezinto kodwa obekukade kuyikho ngokuphelele niyabo kunjalo niyabo lezi zinto ziyenzeka lapho usengumntwana lokho kuhlaba umxhwele manje isikhathi njengoba isikhathi siqhubeka kusukela esikhathini kuye esikhathini izinto ezishiya umbono ekuphileni kwethu ngokwesibonelo njengoba sisho owesifazane oziphethe kabi ngibe nabo ekuvumeni zona ngibe noyedwa esikhathini esingeside esidlule kwakuwudaba oludabukisa kakhulu ekhaya sahlala lapho futhi bona abantu bashaya ucingo bayangena bevela ezweni lonke umphatheli webandla lethu futhi abanye babo bakulesi sakhiwo kulobu busuku bayazi ukuthi kuyiqiniso kukhona cisho abangamakhulu amathathu ohlwinile obalindile futhi bayangena bevela e-Africa bevela e-Asia bevela e-Europe bevela yonke indawo ebengikade ngikuyo belindile bebuka bayabhala emuva naphambili baze bathole isikhathi futhi sihlala khona lapho umoya ongcwele aze embule yonke into bese ke ebatshela ukuthi benzeni nokuthi bakwenze kanjani futhi akukaze nakanye kuke kwehluleke niyabo lowo muntu yangena futhi alinde mhlawumbe kuyinto ethile empilweni yabo bayalazi isu lensindiso nezinto kodwa kukhona ukuthiza abangazi ukuthi yini okumele bayisuse noma bayenze futhi balinde lapho izinyanga belindele ukuthi kwenzeke niyabo futhi ngangino owesifazane wafika ngesinye isikhathi kwakungekho ekhaya kwakusemhlanganweni nowesifazane ngangene ewodini lapho babenohlanya emabhantshini futhi lokho kwakuwangena lapho futhi babengeke baphumela ngaphandle emphakathini babegqoke amajakhethi ampintsha nayo nabanye babo kwadingeka babe nabaqaphi phezu kwabo kwasekuthi ke ngenkathi ngingena owesifazane osemusha othandekayo wayehlezi lapho intombazane enhle esencane ngase ngithi sawubona wathi njani ungu-40 Benham na ngathi nginguye futhi ngathi awu angazi nje ukuthi ngiqale kuphi wathi ngifisa sengathi ungaqala ngami futhi ngathi wena ngathi ingabe uyisiguli na wathi yebo mnumzane ngathi lokhu nje kungokwabahlanyayo
That's what I am.
Wathi yilokho engiyikho ngathi wathi ungayilalela indaba yami na futhi ngathi impela ma'am futhi lokho osifazane angitshela khona osemncane cishe oneminyaka engamashumi amabili nanhlanu ubudala amashumi amabili nambili noma amashumi amabili nanhlanu into efana naleyo ngiyakwehlulela owesifazane omuhle kakhulu futhi kwakubukeka sengathi kungenza noma iyiphi indoda ibe ithandekayo indlovukazi encane enhle futhi wangitshela ukuthi ngenkathi ekhuliswa ekhaya lamakristu futhi ngenkathi ekwenza waqala ukuhamba nomfana owayebhema futhi ephuza futhi ngomunye ubuso kwafakwa isidakamizwa esiphuzweni sakhe hhayi nje ngokuthile ubumshaya kumlahle phansi kodwa ngento angayenzanga awu yena kwakuyinto ethize isenzo sokuziphatha kabi wayecabanga ukuthi uzolahla impilo yakhe uba ngohlulwe uphuzo uba ngunondindwa walandwa futhi wathunyelwa e-Good Shepherd's Home lapho eseneminyaka cishe eyishumi nanhlanu kuphela umudala isikhungo samakatolika waguqula inkolo yakhe kusuka kulokho eyikho wangena ebukatolikeni wabuya uma wacabanga ukuthi uzoba kahle wathi into efanayo yenzeka khona ke wathathwa wayekhula ngaleyo nkathi wathathwa futhi wachitha iminyaka emibili entilongweni lokuqondisa isimilo silabe sifazane futhi lapho babecabanga ukuthi babekulungise kahle konke ngelo nkathi wathi lapho ephuma wathi into efanayo futhi yaqala phansi futhi ngathi awu manje ninekazi ku uzama ukuphenya ikhasi elisha lokho ngeke kusebenze futhi ngathi kungase kuzokale kuyisidala kodwa ngathi ngifuna ukukubuza ukuthize ngathi ungelinge ulindele ukushada futhi owesifazane omuhle njengawe futhi ube nomyeni nezingane njengane noma imuphi owesifazane ojwayelekile na wathi yebo kodwa kubani emhlabeni ongangifuna na futhi wathi yini ebengingayithembisa indoda na wathi ngithola ukuthi ukuthela kalula wathi ngiyongiyolwa futhi ngithuke inhlamba futhi ngiphuze futhi wathi ngiyadakwa futhi ngingabuye ekhaya inyanga yonke wathi indoda ibingafunani ngowesifazane njengami na futhi ngathi ubengeke kodwa ngathi sebake ukucabanga ukuthi esikhundleni sokuthi kube yinto ethize nje ukuthi isikole noma ukuphenya ikhasi elisha noma ukuthize okungakusiza ukuthi ngudevil na futhi wathi mnumzane Branham bengihlala ngikukholwa lokho wathi manje bathingi ngumuntu oyidlongandlebe ngathi angikukholwa ngikholwa ukuthi udevil kubambile futhi wathi bengilokhu ngikukholwa lokho ngathi manje indlela kuphela yokususa udevil isemkhulekweni futhi ngathi manje ake sehle futhi sikhuleke futhi wakhuleka lapho isikashanda ngakhuleka naye futhi wabheka emuva phezulu wayesethi wo mnumzane Branham ngikholwa ukuthi ngiyaphuma lapha ngibe intombazane ehlukile ngathi cabo uzophuma ngendlela efanayo ongene ngayo yabo ukuthatha nje ngomqondo wengqondo ngathi ufanele ungene emsebenzini dadewethu noNkulunkulu futhi sehlela lapho futhi saqala ukukhuleka emva kwesikashana washaya ukuthize khona-ke waphenduka nezinyembezi zenhla ezihlathini ziphuma kulawo mehla amakhulu ensundu wathi futhi Branham angeke ngiphinde ngikwenze lokho wayesethole ukuthize ngaleyo nkathi ushadile manje futhi unabantwana ababili noma abathathu akakaze aphuze kusukela ngalolo suku akakaze abheme niyabo kukhona okwenzekile kodwa niyabo waqala lapho eseyintombazane nje isenzo esingalungile umfana omncane mhlawumbe u-Elvis omncane wesimanje onesiphomoliya futhi phandle lapho icabanga ukuthi muhle kakhulu noma into efana naleyo futhi into yokuqala uyazi uzithelela intombazane izongolozeleke kuye kanjalo bese-ke enze iqhinga elinjalo lowo ngujude wesimanje kunjalo manje wayengahlosile ukukodwa waqala esengumntwana isidakwa ngihlangane nabaningi balabo abathi futhi Branham phansi emigqeni eshelelayo nokunye nokunye ngenkathi ngisekiyokhe esikhathini esingezide sedlule angeke ngibe naso isikhathi sokukuxoxa kodwa ukuthi ngamqule kanjani odakiwe wayengumongameli webhange engangibuka kulo ubusuka lapho ayekhona wathi ngiyafika ekhaya ngobunye ubusuku ngathola incwadi ethi John othandekayo ngicabange ukuthi ngizokuphuza kusuke nakho la ngikhona unganginika uthi ubhobhondo ozuka ukuze ngiphuze na futhi nakho la ukhona babengahlosile ukukwenza umphembi kasikilidi lowo wesifazane wabhema usikilidi wakhe okokuqala wayengaqondile ukuba yicwala lowo mfana okokuqala ubhema lowo gwayo omncane kasilika wokusandlavo wawungaqondile uba yisishisekeli sikasililiti iziphuzo zokuqala zincane ezenhlaliswano osithathile wawungaqondile ukuba yisidakwa niyabo awuqondile ukukwenza kodwa waqala ngoba othile wakuthonya ukuba ukwenze yilokho-ke okwezindaba zaleminyaka engamashumi amathathu nanye emhlabeni jikelele nanxa zonke ukuza izivumo nezinto kungaphakamisa izinwele ekhanda lakho ukucabanga ngezinto ukuthi ukubezwa bevuma lokho abakuqalile ukuthi babemsulwa kanjani nokuthi isono sibukeka sisihle kanjani futhi sibukeka siheha kanjani kodwa kuyindlela yokufa ungangeni kukho noma yini oyenzayo ogwema khona kanye ukubonakala kokubi umqambi manga akakaze wacabanga ukuthi uzoqamba amanga amancane kunina wahamba futhi wadla ikofi futhi wahamba wapepetha umoya wakhe ebusweni bukanina niyabo angizange ngipheme mama kodwa uqambe amanga ilambo elibomvu liyabanika ungakwenzi lokho mfana omncane akulula kuya esogweni ufanele uyilwe indlela yakho eya esogweni ngaso sonke isikhathi uma wenza okungalungile kuba nelambo elincane libomvu elicatshakela kuwo futhi ukubala ngokuhlehla kuyafika mfana omncane ungakwenzi lokho ntombazane mncane ungakwenzi lokho niyabo kuyinto ethize eyenzeka kuwe kodwa uyaku ulwango udlula ngasesontweni uze abantu becula amacula evangeli ufuna ukungena ngempela kodwa hoye wokhela omunye usikilidi bese unikine ikhanda lakho uzama kwenzani na ulwa indlela yakho ngqo kuso sonke isivimbezelo unkulunkulu akakuthumele esogweni uzithumela wena esogweni ufula sonke isivimbezelo ugijima onke amalambu abomvu uzama ukuzenza uye esogweni bese-ke uthi unkulunkulu muhle futhi angeke akuthumele esogweni na uzithumele wena esogweni unkulunkulu akathumeli mbundi esogweni sadalelwa udeveli nezingelosi zakhe hayi wena kodwa nilwela indlela yenu ningene kuzo ngo abesilisa nabesifazane baya kwenza uyazibona lezo zimanga zikankulunkulu abanye abantu bazokwenza lokho futhi ngenxa nje yesayensi yezekolo isivumokholo esithize sebandla noma kuthize uzohamba uqhele futhi ugweme unkulunkulu ekwamukeleni umoya ongcwele niyababona abantu ezansi yalitshare bekhuleka nibone labo besifazane besukuma nabesilisa nobuso babo bugezwe ngezinyembezi futhi bekhala kakhulu futhi behamba beza benyuka esakhiweni abanye babangane benu bengaphandle behleka wena uthi uma lokho kungukuzalwa okusha angifuni lutho lungihlanganisa nakho ibandla lethu likholele ekuzalweni ngokusha futhi sivele sifake igama lethu encwadini uyakwesaba ake ngikutshele lokho angikhathela ukuthi dobuluni lokuzala kungamahliphihliphi uma kusehokweni lezingulube noma egumbini lasesibhedlela elihlotshiswe ngokubomvana kungamahliphihliphi futhi ukuzalwa kabusha akungaphansi kodwa uthatha lokho ukuletha kuphila ufanele ufe ukuze uzalwe ngokusha yiqiniso qaphela ukuthi unkulunkulu uxwayisa kanjani ungaqambi amanga khona-ke njalo ngonyaka omusha uzokwenza isifungo angeke ngiphinde ngikwenze unezinhloso ezinhle impela isihogo siqandaywe ngalokho ngezinhloso ezinhle awucabangi lokho ucabanga ukuthi leyo yindlela yokukwenza uvele ucabangele ukuthi ileyo ndlela ufanele ukwenze ngayo njalo ngonyaka omusha uthi nje hawu ngizokwenza izifungo zami zonyaka omusha ngizozibhala zonke futhi ngaphambi kokuthi kuphele izinsuku ezimbili usuvele wephule ingxenye yazo niyabo ungeke kwenze lahla okwakho iphakethe likasikilidi futhi ubuke lapho bewokhela jikitshele ibhodlela lakho ndawo futhi uqiniseke ukuthi awulephuli libeke eshalofini bese uthi unkosikazi angeke ngisaphinde ngikwenze yithi kumyeni angeke ngisaphinde ngiphuze kepha bheka ukuthi wenzani ngakho ngoba ubuyela kukho ngo futhi njengengulube ekuziphixeni kwayo nenje ebuhlanzweni bayo ufanele ukuthatha okuthile okwehlukile ufanele ufe esidalweni oyiso niyabo yebo mnumzane njengomntwana ongenacala mhlawumbe ekhaya elihlelo umkristu kodwa kwakukhona umuntu owafika umsheshengwana othile umncane wafika futhi wakusonta wakukhipha emgoqeni olungile ungasiphawula izikhathi ngenkathi kuqala ngenkathi uqala ukuqamba amanga ngenkathi uqala ukweba ngenkathi uqala ukuphuza lapho uqala ukwenza noma yini eye ingalungile ngaphambi kokuthi uze wamukele okungalungile ufanele uphike okulungile ufanele uphike okulungile phambi kokuba wena ufanele uphike iqiniso likankulunkulu ngaphambi kokuba uze wemukele noma yini iphutha kunjalo impela kuphela manje kokonyaka omusha uyashintsha futhi wena uthi manje ngizophenya ikhasi lisha nezinhloso ezinhle impela ngikhole ukuthi isizwe sinezinhloso ezinhle sengicishe ngingakukhumbuli nje njengomfanyana cishe iminyaka emihlanu ubudala ngenkathi kuqhubuka impi yokuqala emhlaba ngiyazi ubaba wami wakhuphuka ngomgwaqo eshayela amahashi amabili ngenqola enamasondo amane uthi wayephethe isaka likabhotshisi nofulawa wayeye esitolo segilosa ehlezi esihlalweni futhi ngamuzwa wehle enqoleni uyangena futhi umama wathi ezansi le edolobheni amamayela ngezansi wathi ngizwe zonke izimpempe ezikhala wathi igama lakhe kwakungu-ela wathi ela sebememezele impi futhi ecishe wayeneminyaka engamashumi amabili nambili ubudala wathi uyazi ukuthi kusho ukuthini lokho na ngiyahamba futhi ngalixosha lelo sakali kabhontshisi ngathi bazolandela ubabayi wami ngizobashaya ngaleli saka likabhontshisi ngangimncane kakhulu kodwa mina wathi manje bayasitshela uma sizoya phesheya kwezilwandle futhi silwele impi azisoze zabakhona izimpi futhi wathi nangu Bhili kungase adingeke ahambe ngolunye usuku nango uEdward kungase adingeke ahambe nango uMelvin kungase adingeke ahambe futhi wathi uma ngihamba futhi ngisize ngokulwa futhi ngibathole bakhululeke futhi wathi basitshela ukuthi ngeke zisabakhona izimpi futhi kuyoxazulula izimpi lapho benale mpi yomhlaba enkulu babelezinhloso ezinhle ngenkathi besho lokho kodwa bayaphinda bafika futhi denye yabo mnumzane bakha abakubiza ngokuthi inhlangano yezizwe emva kwesikhashana iphoyisa bathi sinawo umqondo manje izinhloso ezinhle sinenhlangano yezizwe futhi ngenkathi sinayo sizolawula ngokomthetho yomhlaba wonke ngaleyo awukwazi kukwenza kwavele kwawa khona lapho bane-UN manje abawufanele lokho omkhulu okubhalwe ngakho kunjalo impela lapho bengeke bawemukele umkhuleko futhi bathathe yonke enye indlela yokuphuma ngaphandle kwendlela kankulunkulu awu kungathatha isikhathi eside kangakanani kangakanani na banezinhloso ezinhle kodwa azihlali isikhathi eside impela zihlali kuzowela emnyombweni wakho futhi kungene emlandweni kuye othulini awu uyabona ukuthi kukuphi njengamanje mhlaba wonke yazamazama futhi yini enhle eyenziwa yi-UN na igama nje kunjalo asikho isizwe sake senziwa ukuba sibuse esinye unkulunkulu wenza umuntu futhi umuntu wenza izigqila asifanele sibe yizigqila sifanele sibe abafowethu yilokho ivangeli elisifundisa khona ukuba ngabafowethu nakho kufika ibandla nezinjongo ezinhle bacabanga sizokwenza leli hlelo elikhulukazi sizofundisa abashumayeli bethu sizoba nabo bephucuzeke kakhulu nakho konke futhi bazofunda abantu futhi ngeke kusaba khona abantu abangafundile ezweni lethu futhi senzeni na sinezigejane zabahedeli abafundile abangakholwa futhi ezwini likankulunkulu konke lokho umuntu belokhu ezama ukuzuza ukuthile ngokwakhe kodwa akakaze akwazi ukukwenza uNimrod wayezama ukwenza umbhoshongo angagibela kuwo angene ezulwini wawela othulini uNebukadnezari wakha umuzi ongena kufa waphakade wacabanga waye othulini abasemelika banomona ngodadewabo ingilandi bakha umkhumbi obizwa ngokuthi iTitanic lowo owawungena kugcila unkulunkulu ngesandla sakhe sinamandla wabonisa umhlaba ukuthi ngeke ume iFrance yayicabanga ukuthi ingaphila esonweni futhi yenze umugqa iSiegfried kwasiza ngani na amajalimane ahamba azungeza ngemuva kwawo futhi awuthatha amajalimane akha umugqa eMagnoti futhi athi sinento ethize okungekho muntu ongena kuyo futhi abasemelika awuqhumisa ngamabhomu kunjalo kukhombisa ukuthi kuzuza ngempumelelo komuntu wakulutho ngoba ukhohlake lemicabangweni yakhe futhi angeke ame kuyini konke na kukhona ukuthize lapho kukhombisa ukuthi kukhona umuzwa phakade nokho kunjalo abashadikazi abasebasha lapho beshada ngike ngaba nabo ekuvumeni izikhathi eziningi ngibabambe emqeni womkhuleko futhi bathi awu futhi Benem uJohn nami sashada sasizokwenza ikhaya futhi kwakulungile kwaze kwathi ngelunye usuku umqoqi womshwayilense noma umdayisi wezincwadi uze eminyango futhi wabuza ukuthi ngingangena yini nje uma engangena imizuzu embalwa ngavele ngamvumela futhi kusukela kuleso sikhathi bona kwaqala lapho ke umuntu angathi futhi Branham ngangino nkosikazi omuhle futhi ngangino umndeni omuhle futhi ngolunye usuku zaqasha intombazane entsha yasehhovisi ngangisezansi epaki ngahlangana nenenekazi elincane laligqoke izikhindi lakhuphukela kimi kusukela kuleso sikhathi niyabo kukhona isikhathi lapho uqala khona yebo kwakunesikhathi lapho zonke lezi zinto zaqala khona kwakukhona isikhathi lapho ukufa kwaqala khona lapho u-Eva ehamba eshaywa umoya ngelinye ilanga ezansi etebula esibini eseyideni wahlangana nosathane nosathane ngenkathi unkulunkulu wayenebandla lakhe ngenkathi amadoda empini afundisisa izinto zokulwa lapho beqala ukufaka isigqoko sesivikelo kulowo osanda kuqashwa empini wacabanga ukuthi kwakuyinto embi kulezo zonke ake haba nayo nokuthwala ubhakha ongamaphawundi kamashumi ayisishiyagalolunye emntane wakhe kodwa ngenkathi ephumela lapho empini wayedinga wonke amathuluzi lapho emgqokise isigqoko sesivikelo lokho kusho ukuthi wayezodingeka abe nesidingo leso sigqoko sesivikelo ngoba kuzoba nezinjenzu zezinhlamvu zikambani baye wayengakaze abe nazo ngaphambilini kodwa wayefanele abe nakho ngaleyo nkathi ngoba kwakudingeka babekufundisisile unyaka ngamunye bafundisisa kuthile kwehlukile bathole okuthile okukhulu ngoba kudala kuba okungesenako usetshenziswa izindiza zethu ezinhle esasinazo ngempi yomhlaba yokugcina azisenamsebenzi zibiza izigidigidi kazi zamadola injini yesitimu endala ayisenakusetshenziswa impela izibhamu esazisebenzisa okokuqala i-Kirk Jorgensen endala bese ke kuba yi-Springfield bese ke kuze kufike egarandi yesimanje futhi manje umcibisholo ojikitshelwayo we-atom zonke azisenakusetshenziswa sizama ukuthola siqhubeka nokuthola okuthile okungcono kodwa ngenkathi unkulunkulu eqala ukuqinisa umuntu wakhe wamnika into enhle kulezo zonke futhi akakaze akuquke umnika izwi lakhe amen leyo yinqaba yakhe izwi likankulunkulu eliphakade futhi lapho isitha sifika ngapho izinhloli sinezinhloli zamangisi lapha futhi futhi sinezinhloli engilandi emhlabeni wonke sinezinhloli futhi banezinhloli ezivela kuwo wonke umhlaba phakathi lapha bazama ukwenzani na ukuthola lokho esizame ukukuzuza futhi udeveli osebenza ngendlela efanayo uyangena ukuzama ukuthola okuthize lokho unkulunkulu akwenzile bese ke ezama ukuthola okuthize ukukuphikisa kodwa unkulunkulu akadingi neze ukuba aguqule abakhe ngoba ubanika izwi lakhe ekuqaleni akanasiphelo angeke aguquke futhi kuseyizwi lakhe lamuhla akaguquki neze ezwini lakhe nango ezwini lakhe ibandla lakhe liqiniswe ngezwi umuntu wakhe wokuqala waqiniswa u-Eva kodwa lapho ema umzuzu nje ukuze alalele amaqhinga kasathane ayini amaqhinga kasathane na ukuzindla unengqondo nje futhi lapho uzwa noma yini ezindla iphikisana nezwi suka kuye ngu-devil angikatshela ukuthi kuyimfashile endala kangakanani ukuthi kubukeka kuxakile kanjani ngenkathi unkulunkulu esho njalo lokho kuyaxazulula iphakade suka kunoma yini ezindla iphikisane nezwi wo kunengqondo namuhla asikudingi ukuphulukisa ngokukankulunkulu ngoba sinodokotela abakahle suka kulokho wo abapostoli abayishumi nambili nje abemukela umoya ongcwele khona awu kungani uPetru asho na ngesenini nesabantwana benu labo abakude bonke inkosi unkulunkulu wethu eyakubabiza umva wathi kwakungokwasemuva lapho ngathi zileti kakhulu sengikutholile phansi lapha ngakho siyazi ukuthi kulungile yabo noma yini ezindla iphikisane nezwi likankulunkulu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela kholwayo kanjani na hambani niyezweni lonke nishumayele evangeli kukho konke okudaliweyo ukholwayo ezweni lonke ngaso sonke isikhathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo kude kangakanani na ngingakukhombisa lapho unkulunkulu abeka khona ukuphulukisa ngokankulunkulu ebandleni manje ngikhombise lapho akukhipha khona ngezwi niyabo izimangaliso nezibonakaliso nomoya ongcwele unguJesu ofanayo izolo namuhle naphakade impela manje siyaqaphela uma usathane engake athole u-Eva azindle nje ukuthi lelo zwi lali wathi manje ngempela ngeke ufe wo impela unkulunkulu ushilo lokho kunjalo impela kodwa ngempela leyo nto yokuqala aqoba ngayo futhi leyo yinto aseyiyo washaya wawisa isintu ngayo ukuzinda ubulala isintu ngokuzinda ngokuphikisana nezwi lakhe futhi amakholeji amakhulu nezinto ziyavuka futhi bahlanganisa izingqondo zabo futhi bazindle nezinto ezinjalo ngikhathala ukuthi zingaki izingqondo ekhona wonke amazwi omuntu mawabe amanga futhi kankulunkulu abe yiqiniso kulungile qaphelani unkulunkulu usebenzelana nomuntu ngamunye futhi qaphela kodwa ngaso sonke sikhathi kukhona into ethile kusukela kuleso sikhathi kusukela kuleso sikhathi u-Eva elalele ukuzidla kukasathane ukufa kwangena ezweni uthi kubusile kusukela lapho kumbula ungakhohlwa yileyo ndawana ukuthi u-Eva kwakukhona isikhathi lapho kwakungekho ukufa emhlabeni kwakukhona isikhathi lapho abantu kwakungadingeki ukuthi bafe kodwa ngenxa yokuthi u-Eva wazindla walalela ukuzindla ngokuphikisana kukasathane ngezwi likankulunkulu ukufa kuqala ukubusa kusukela kuleso sikhathi kuqhubeke futhi kusabusana namuhla kodwa mangisho lokhu phambi kwakho konke kukhona isikhathi futhi into engenzeka engasoze yaguquka ingephakade kukhona into engenzeka empilweni yomuntu engasoze yaguquka okungukuthi iphakade kulapho umuntu ehlangana khona nonkulunkulu lokho kuxazululwe phakade ngenkathi umuntu ehlangana nonkulunkulu uzelwe ngobusha ngomoya kankulunkulu kunokuphila kuphakade manje siyakukholwa lokho ngenhliziyo yethu yonke futhi kumbulani ngenkathi leyo ndoda isidalwa singumuntu noma lowo wesifazane wolowo mfana noma leyo ntombazane eke ahlangana nonkulunkulu futhi uguquliwe akasafane uguqukile kusukela kuleso sikhathi kuqhubeke injalo akasoze afane kunendaba angahle asuke kunkulunkulu kodwa unkulunkulu akasoze asuka kuye noma aphi lapho uya khona uyohlushwa imini nobusuku uma uke wahlangana nonkulunkulu uze ubuye futhi kunjalo umhlubuki uyimpilo edabukisa kakhulu khona futhi ngakho kuzokuhlupha imini nobusuku kungangaki isizwa izivumo zabo nezinto kulusizi kanjani nosizi kanjani konke lokho uma bakwenza bayazi ukuthi bafanele bavune khona kanye lokho abakutshalile futhi kumbula utshala uhlamvu olulodwa futhi uthole isikhwebu esigcwele zona niyabo ngakho siyazi ukuthi kuzoba nokuvuna okuyinqwaba ngalokho kutshala okwenzile futhi kodwa umuntu oke ahlangane nonkulunkulu akafani neze ake sithathe amadoda ambalwa manje ngaphambi kokuba sifike endawaneni sifune ukufika kuyo ake sithathe isibonelo nje u-Abrahama ngumuntu nje ojwelekile wehla esuka eBabiloni kanye noyise futhi wahlala wayehlala ezweni lamakhaledi emzini wase-Uri cishe umlimi indoda ejwelekile wayengeyona indoda ekhethekile wayengumuntu nje futhi wathola umusa emehlweni kankulunkulu futhi unkulunkulu wamtshela ngenkathi eseneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala ukuthi wayezomenza uyise wezizwe nokuthi wayezomnika umntwana ngomkakhe usara owayeneminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu ubudala ngaleso sikhathi futhi u-Abrahama wamkholwa unkulunkulu futhi kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga u-Abrahama waguqulwa futhi bukani lapho umuntu ehlangana nonkulunkulu unkulunkulu wabiza u-Abrahama futhi wamtshela ukuthi wayefuna ukuba azehlukanise nazo zonke izinhlobo zakhe ezingakholwa futhi lapho unkulunkulu ebiza umuntu ukuba amsebenzele uyakubiza ekuphuthisweni ngokuphelele kuzo zonke izinto zezwe nezono zezwe ukwehlukana unkulunkulu akazange ambusise u-Abrahama waze wamlalela ngokugcwele wathatha uyise ikhehla lalihlala liwunwele esojeni noma ngiyaxolisa ngaleyo nkulumo kodwa wayehlale nephutha futhi yena kanye no-Abrahama wayesethatha uloti futhi khona-ke ekugcineni wehlele ezansi lapho futhi emva kokuba uloti ezehlukanisile khona-ke unkulunkulu wathi ku-Abrahama vuka futhi uhambe udabule izwe ngikunike lona lonke lingelakho niyabo akazange ambusise ngokugcwele u-Abrahama waze walalela ngokugcwele futhi awusoze wakwazi ukuthola lutho kunkulunkulu futhi ube nomusa kunkulunkulu bafowethu nodadewethu noma ngabe nikuphi size silalele ngokugcwele izwi likankulunkulu uzenza ube ngonosizi ngokusondela nje kukho ngenhliziyo engaphelele yebo kodwa ngenkathi u-Abrahama ehlangana nonkulunkulu wayengumuntu oguqukile wayenjalo kusukela ngalolo suku okuqhubeke waziphathisa ngokuthi akuxake igijima izongeza sengiyambona usara ehambahamba cishe iminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu ubudala wenza amabhuzwana amancane futhi wathatha ingubo emaqaphaqapha nenqwaba yophini futhi wathi awu sizoba nengane kwase ukuthi ke ngenkathi kufika isikhathi esijwayelekile sengiyamuza u-Abrahama ethi sithandwa zizwa unjani na sekuthi akube yileso sikhathi akukho kwehluka udumo kunkulunkulu sizoba nengane noma ekanjani izinyanga ezimbili zedlule sithandwa kukhona kwehlukile na qhabo lutha kukho kwehlukile udumo kuNkulunkulu kuyisimangaliso esikhulu kunasenyangeni edlule uzoba nengane noma ikanjani iminyaka emihlanu yadlule uzizwa kanjani manje sithando na akukho kwehluka haleluya sizoba nengane kuyisimangaliso ngeminyaka emihlanu ngaphezulu udumo kuNkulunkulu iminyaka engamashumi amabili nanhlanu yedlule uzizwa kanjani sara na akukho kwehluka udumo kuNkulunkulu sizoba nayo noma ikanjani wazi kanjani na uNkulunkulu washo njalo watangana noNkulunkulu futhi wayengumuntu oguqukile akazange antengantenge ngezithembiso zikaNkulunkulu ngokungakholwa kodwa wayeqinile edumisa uNkulunkulu manje sifanele sibe yinzalo ka-Abrahama uma sinalelo hlobo lokukholwa lokho uNkulunkulu akushoyo kuyiqiniso lapho umuntu ehlangana noNkulunkulu njalo izwi lakhe liyiqiniso uma umuntu ethi uyamkholwa uNkulunkulu futhi aphikele lizwi kukholwa kungalungile ngoba umoya ongcwele unguNkulunkulu nomoya ongcwele waloba iBhayibheli futhi umoya ongcwele ubungaba kanjani lapha futhi waloba iBhayibheli bese-ke uphenduka uliphika na kukhona okungalungile ndawana thize ngiyanitshela isehlakalo sangoqobo sikamoya ongcwele sizogcizelela wonke umusho walelo bhayibheli ngu-amen kunjalo kungakhathaleki ukuthi omunye umuntu uthini impela kuzokwenza ngoba ngumoya kankulunkulu umlobi webhayibheli futhi umoya wezwi ungumoya ongcwele yilokho kuwuphilisayo incwadi iyabulala umoya ukunika kuphila ngiyabo unikeza incwadi nje ebhaliwe ukuphila ukwenza kubonakaliswe ukwenza kufezeke ekuncamashini lokho uNkulunkulu akwethembisa u-Abrahama wayeyindoda eguquliwe enamandla ngaso zonke izikhathi edumisa uNkulunkulu nginendaba ukuthi wenza ubuningi kangakanani akangabazange ezithembiseni zikaNkulunkulu ngokungakholwa ngani wahlangana noNkulunkulu wayengumuntu oseguqukile ngesinye isikhathi umprofethi obalekayo kumqondo wakhe wokuhlakanipha walokho uNkulunkulu ayeyikho azi ukuthi wayengumuntu obiziweyo wayenakho konke wayekwazi ngisho nokufundisa ukuhlakanipha kwakwaseGibhithe futhi wayengafundisa othisha babo ukuhlakanipha kodwa wabaleka washada intombazane enhle encane engumtopiya ehlala phandle lapho emva kokwadule bonke kuzinzile umthwalo wabantu wawungasekho ileyo indaba ngamabandla emhlabeni namuhla zilahlekelwe umthwalo ayisekho imihlangano yemikhuleko ayisekho kubonakala sengathi ifile angithethi ngenza nje isitatimende esiqiniso bazalwane futhi nonke niyakwazi lokho niyakubona emabandleni enu thina kukukuthi kukhona okwenzekile akusenantshisekelo nje kukhona okungalungile umlilo usucimile ethempelini elidala lamaroma lasevesta lapho umlilo umfisha abantu baya ekhaya ibhizinisi laseliphelile wo kokhele imililo futhi umlilo oyalitsharele enhliziyo yethu yebo ho buyisela uNkulunkulu phakathi kwethu buyisa uNkulunkulu ukukhala kwethu manje uMose wayeselahlekelwe umthwalo wabantu bakhe wayehlulekile ngomqondo wakhe wokuhlakanipha wezwe futhi wayezulazula ngemuva kokwadule ngelinye ilanga futhi kwakukhona umlilo esihlahleni lokho kukhanya okwakumlandele kwakuse okwakuzomlandela kwakusehlathini wakhuphukela ohlangothini lwalelo hlathi wakhumula izithathelo zakhe lezwi lathi ngikubonile ukuhlupheka kwabantu bami kunomuntu osakhathalele lowo nguNkulunkulu wathi ngikubonile ukuhlupheka kwabantu bami ngikuzwile ukububula kwabo izizathu zomcindezeli futhi ngiyehla ngiyasikhumbula isethembiso sami haleluya ngeke enze isithembiso ngaphandle kokuthi uyasikhumbula amen yena njalo uNkulunkulu uzikhumbula phakathi isithembiso sakhe uNkulunkulu wenze isithembiso uNkulunkulu usikhumbula njalo isithembiso sakhe wathi ngiyasikhumbula isithembiso sami kubantu bami futhi ngehlile ukubakhulula futhi ngiyakuthuma amen uMose wathi ngingubani mina na wathi uyahamba wathi kodwa ngikwazi ukukhuluma wathi ngubani owenza umuntu abe yisimungulu noma akhulume na amen ungazindlini uNkulunkulu thatha nje izwi lakhe ake ngilitshele ngelinye ilanga lapho wathi impela ngizoba nawe wathi ngikhombise inkazimulo yakho wamkhombisa ukuphulukisa ngokaNkulunkulu wamkhombisa ukuthi senziwa kanjani isimangaliso wayeselungele ukuhamba yebo mnumzane manje bukani ukuthi umehluko njani ngelinye usuku isiqwaga esehluliwe kwingemuva lokwadule nomsebenzi wasekhaya wokuphakela izimvu zikayisezala futhi ngakusasa thina ngiyabutshela lapho uhlangana noNkulunkulu kwenza ukuthi ize kuwe kukwenza uziphathe ngobuhlanya ezweni buke ngosuku olulandelayo wathatha umkakhe uZipora wamhlalisa waxamalazela umnyuzi nomncinyana enqulwini yakhe ngetshebe yakhe ilenga kanje nempandla yakhe ecobezela induku egwegwile esendleni sakhe ubuhwanqabu uphephezela Lempongoloza, Utumo Gunkun, Utumo Gunkun, Utendala, Minyaga Mashuma is the Chiaka Lombu Butala.
Where are you going?
We are
Pina. Going down to Egypt to take over.
The Seleki Pitcher, we are Lisa.
What?
Ini?
Going down to Egypt to take over a one man invasion.
The Seleki Pitcher, we are Lisa, but the Seleko Mundo Yetu, Gani, where is Angana Gunkun, Utinga is Mangayako, Wawenza, Waliza. Kunukulu kunenda dayoda kuphela angangenanga kuphelele ekulawuleni kwakhe okuphelele kunjalo indoda eyodwa ezozinikela ngokugcwele kuye ngiyehla kuyolidla into eyubuthi uthi kanjepho ukufana nebutho ngalezo zinsuku lalinqobe izwe lonke ibutho elikhulu kunalelo elingaba yilo namuhla njengokuyohlangana nerashiya wayephethe nduku endala ekwegwile esandleni sakhe uzokwenzani ngayo na le nduku namandla kakunkulu lapha ngiyahamba ubuhanqa buphephuka futhi emuva naphambili nendoda endala eneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala angakwenzeka ngani lapho eseyiqhawe elincane na yabo unkulunkulu wadingeka shaya akhiphe konke lokho kuhlakanipha kuye wadingeka amthathe amyise ngemuva kokwadule futhi amsakaze phansi amgxobe ambuyise futhi abonakale kuye futhi amkhombise lokho ayeyikho futhi yena wangekathi hlangana nonkulunkulu wayengumuntu oguqukile kuthi kwenza abantu namuhla benze into ehlekisayo futhi lapho behlangana ngempela nonkulunkulu kodwa bayazi lapho bemikhona ungikhumbuza ngenkathi ngangivamise ukushaya uphawu amathole umama wayevamise ukuthi ngenkathi ngangivamise ukugibela ngiyoqoqa sasiwashaya uphawu amathole wayeyothi o Bill ungakwenza kanjani ngangishisisa izinsimbi izikhathi eziningi ngiphathe izinsimbi ngangingenawo umuzwa ngiyibeke phezu kwethole kodwa yena wathi ukwenzelani lokho wathi lokho kuyesabeka wathi wenzani na ngathi awu sivele silibophe imilenze yomine silibambele phansi lapho bese silithwansula ngensimbi yokubeka uphawu futhi ngathi uvele ushise esikumbeni salo ngobe sofaka itiyele elincane kuso bese ulikhulula ngithi licishe ibele libe nokubashiya livele likhahlele futhi limpongoloze futhi libhonge futhi liqhubeke kodwa mfowethu liyazi ukuthi linge likabani kusukela lapho kuqhubeke kunjalo impela ungalendlela ngomoya ongcwele uma unkulunkulu endake akuthole isikhathi eside ngokwanele ukuba akubeke uphawu haleluya akubeke uphawu emzimbeni kakristu ngomoya ongcwele uyazi ukuthi ngowakuphi siphile osukini olukhulu lokupastelisa ngangifunda isiqeshana kwi-readers digest esikhathini esingeside esidlule le nto epasteliwe ngangehla ngakubona kwathi umbili opasteliwe umbili omkhulukazi izikhwebu ezinhle awulungile usho lutho ungumonakalo kuwe inyama yenkomo epasteliwe pasteliwe yonke into ipasteliwe ayilungile thatha umbila wakho opasteliwe uzame ukutshala futhi ubone ukuthi utholani awulungile banenkolo epasteliwe ngisho namuhla futhi kunjalo lelo iqiniso bakuthathe kuvumeni kwehlelo esikhundleni sasehlakano sikamoya ongcwele ukupastelisa kwenzani kupastela na kwenze isikwebu esibukeka kangcono kodwa akukho kuphila kuso leyo ndlela uma kwenze ibandla elibukeka lingcono kodwa akukho kuphila kulo ukupastela kunjalo isayense iyayiphika yabo uqobo noma ifakazele yabo uqobo isayense yezekolo ukuthi umuntu wavele engamuzaneni elilodwa ngokukwenza akakwazi ukuziqhubela phambili qobo lwakhe phezulu naphezulu ngoba kwathi nje lapho eke wakwela uhlobo lwakhe usephelile khona lapho uthatha umnyuzi umnyuzi yinto engazilutho kakhulu khona ngangihlale ngiwudamkela nanku umile futhi bukani awazi ukuthi baba wawo mama kwakungubani umama wawo kwakuyihashe kanti uyise kwakuyimbongolo yeduna ngakho awazi ukuthi wawungubani awazi noma uyihashe noma uyimbongolo yeduna awazi uhlobo luxutshanisiwe angeke uphinde uzizale usuphelile cisha njengenye yale nkolo yomnyuzi esinayo namuhla umnyuzi uyinto ephansi kunazo zonke uyodlala futhi usho enye into kuwo kanjalo futhi ukhipha izindlebe zawo futhi yabo awazi ngisho ukuthi yini akukho ubumnene kuwo ungumnyuzi nje futhi ungahlala futhi ukhulume ngezibonakaliso ezinkulu zikankulunkulu nomoya ongcwele lowo mnyuzi omdala uhlale lapho bese uthi izinsuku zezimangaliso seledlule ayikho into okuthiwa umoya ongcwele wena uxubanisa ukuhlakanipha angiteleli kodwa ngiyakutshela nje ukuthi kuyini awazi ukuthi ubaba noma umama kwakungubani kodwa wo ngiyalithanda ihashi langempela wo limnene ungalifundisa umqondo othile lokho ngiyamthanda umkristu wangempela ozelwe ngokusha ngomoya ongcwele hayi lowo bemethodist izolo ibaptist ngosuku olulandelayo nepresbyterian ngosuku olulandelayo lenye into ethize kulolu suku njalo uma kukhona okungahambi kahle ebandleni kodwa owangoqobo ozelwe ngokusha ngumoya ongcwele uyazi ukuthi okhokho bakhe babengubani uyazi ukuthi ubaba nomama wakhe babengubani uyazi lapho evela khona uzelwe ngumoya kaNkulunkulu haleluya ungakhanyisa izwi likaNkulunkulu phezu kwakhe futhi ngokushesha uyalibona yebo mnumzane amen uyasho manje into enhle kangaka ayiyo isifanekiso kodwa konke lokhu lapha ukubhastela yebo umose engumkristu wangempela manje ikholwa wehlele egibhithe waziphatha ngokuxakile ngokuxakile kakhulu kodwa uyazi ukuthi kwenzekani ngoba kwakukhona isikhathi lapho ahlangana khona noNkulunkulu yebo mnumzane kwakukhona futhi isikhathi lapho ngicabanga ngomunye umuntu owahlangana noNkulunkulu kwakuyintombi encane yayinokuthile okwakumele ikukholwe uMaria kwakungakaze kube nengane ezalwa emhlabeni ngaphandle kukababa nomama siyakwazi lokho ngakho sithola ukuthi uMaria intombi encane esendleleni yakhe ehlela emthonjeni ngolunye usuku ukukhanya okukhulu kwakhanya phambi kwakhe wabuka emi lapho ekukhanyeni futhi nakho kumi uGabriel ingelosenkulu yathi yethi Maria ubuzisiwe esifazaneni futhi yamtshela khona impela nje okwakuzokwenzeka ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kwalokho wayehlangane nompristi futhi umyeni kamzala wakhe uZakariya futhi wayemi i-altare ezulisa impepho futhi uGabriel wabonakala futhi wamtshela ukuthi wayeye ekhaya ukuba abe nomkakhe futhi abe nomntwana futhi wayezobiza igama lakhe ngoJohane lowo mpristi wathi kungenzeka kanjani lokhu na ngimdala kakhulu angeke kwenzeke qabo angeke kwenzeke wathi nginguGabriel othunywe evele ebukhoneni bukaNkulunkulu izwi lami liyogcwaliseka usukwini lwabo uzoba yisimungulu kuze kube yingane iyazalwa kodwa nakho kufika le ntombi into encane manje uZakariya wayeyobane nqwaba yezibonelo ngoba wayethole ukuthi kwakukhona uHana wayebe nengane esemdala uSara waba nengane esemdala izibonelo eziyinqwaba ephephelile kodwa noma kunjalo wayenenhliziyo elukhuni kukho kodwa uMaria kwathi ngekakholwe into ethile engazange yenzeke kodwa wayehlangane noNkulunkulu wathi kuyoba kanjani na wathi umoya ongcwele uzokusibekela futhi leyo nto ezozalwa kuwe izobizwa ngendodana kaNkulunkulu wathi bheka incekukazi yenkosi ini wayehlangane noNkulunkulu akakwazanga ukuzibamba ngiyacabanga wathatha lewo jeke wabuyela endlini futhi waphuma efakaza yonke indawo nezinhlathi zakhe ezincane zibhejile ethi ngizoba nengane ngizoba nengane phezulu emagqubeni asejudiya wezwa ngomzala wakhe u-elizabethi wayezoba nengane phezulu lapho futhi ngakho sengiyabona yaze wayezigcine evalelekile manje isikhashana impela wayenezinyanga cishe eziyisithupha no-elizabethi kukhona umehluko wezinyanga eziyisithupha phakathi kukajohane nojesu futhi ngakho wayezivalele cishe izinyanga eziyisithupha wahlala phakathi hhayi njengabanye balaba besifazane namuhla uxolo uzolalela udokotela wakho futhi ngingumfowenu kodwa niyabona laba besifazane abazoba omama phandle lapha begqoke lezi zikhende ezincane futhi wa kuyihlazo esintwini qiniso angikhona ukuthi inja ingakwenza lokho futhi lapho laba besifazane phandle lapha benza kanjalo kuyinto edabukisa kakhulu engake ngayibona empilweni yami into eyubuthutha kakhulu bese kuthi ke umunye umfana ebona amantombazane enu ephandle kanjalo futhi khona ke ake ewathuke futhi khona ke nifuna ukumthumela etilongweni elilungisa abonileyo uyimbangela yakho ngokumthumela phandle kanjalo nani madoda nivumela umkakho aphume kanjalo ngiyakudabukela kwenze njani na awunanto nipho ngomkakho kunalokho na manje qabo angifuni ukungena kulokho qaphelani lokho kuyinto embi kimi qabo ngilahlekelwa abangane abaningi kakhulu kodwa ngiyazi ukuthi ngihlala ebunganini noKristu ngoba kulotshiwe khona lapha kunjalo impela futhi lapha uElizabeth wayeqashile futhi khona ke ngenkathi uMaria umncane ngiyambona ekhuphuka ngendlela yezinyawo kanzima njengoba wayengenza niyazi futhi uElizabeth wayesemuva lapho enza amabhuzu amancane futhi ekhala ngoba uJohane umncane niyazi waye nezinyanga ezisithupha futhi wayefile wayengakaze nyakaze sibeletsheni nokho nakho kukhuphuka uMaria umncane futhi uyagijima uyangena futhi uElizabeth uyonza amakhethini efasiteleni elenziwe ngezitini phezulu lapho futhi ubona uMaria etha ngakho babe ngomzala wagijima kuyomhlangabeza wamgaxa wayesethi wo sithandwa Ndanga yajabula kakhulu ukukubona. Wo ngiyabona kusobala uzokuba ngumama. Yebo ngizoba ngumama. Wathi kodwa ngiyesaba kancane. Wathi sekuyizinyanga ezisithupha ngingumama futhi akukabi nakuphila namanje futhi ngikhathazekile kancane. Maria nemeto akhe amancane acobezelayo intombazanyane neminyaka eyishumi nesithupha noma eyishumi nesishiyagalombili ubudala wathi nami ngizoba nengane. Wo wena noJosepha senishadile kakade na ngiyajabula ukukuzwa. Wo asikashadi sisathembisela asikashadi kwamanje. Uthi uzoba nengane na kwenzenjani na kuthiwani ngalokhu na. Wathi yebo ngahlangana noGabriel ingelosi ngahlangana noNkulunkulu futhi wangitshela ukuthi le nto engcwele izobizwa ngokuthi indodana kaNkulunkulu futhi wathi ngifanele ngibize igama lakhe ngoJesu. Uthi wathi nje kokuqala lelo gama uJesu Kristu lake lakhulunywa ngodebulo ufayo ingane encane esibelethweni sika Elizabeth iyaphila futhi yaqala ukutsha kadula nokuxuma ngokujabula kunjani. Uthi kukhala kwakhe wathi wagcwaliswa ngomoya ongcwele futhi wathi uvelaphi nina wenkosi yami na ngoba kuthe kubingelela kwakho kungangena ezindlebeni zami ingane yami ixhumaxhumile esibelethweni ngokujabula. Uthi uma okokuqala uJesu Kristu ukuba ake akhulunywe ngodebulo ufayo wenza ingane efile iphile lokufanele kwenzeni ngebandla elizisho ukuthi lizelwe ngokusha ngomoya ongcwele na. Amen. Ngani bahlangana noNkulunkulu kukhona okwakwenzekile. Wo impela kwakuyilowo Simoni Petro lowo muntu wayefundiswe nguyise ukuthi nxa uMesiya efika uzokuba ngumprofeti futhi uSimoni wayengumdobi kodwa ngelinye ilanga ngekathi engena ebukhoneni bukaJesu Kristu futhi wathi igama lakho nguSimoni futhi uyindodana kaJona futhi ngizokubiza ngokuthi uPetro kusukela manje kuqhubeke. Wazi ukuthi lowo kwakungumesiya wayengumuntu oseguqukile kusukela ngalolo suku kuqhubeke. Wayezobamba abantu esikhundleni sezinhlanzi umenza abadobi babanjwe ngoba wayehlangane noNkulunkulu wakuqonda ukuthi kuyiqiniso wahlangana naye. Kwakungupawulu uSawulu waseTarso owayesendleleni yakhe ezansi okobufundisi efundiswe ngaphansi kukaGamaliyeli umfundisi omkhulu wayekwazi konke ukuphuma nokungena kwenkolo yabaFarisi kanjalo njalo. Wayesendleleni yakhe eyehlayo ebopha bonke labo bagengqika abangcwele ababekhuba kanjalo wayenamaphepha ephaketheni lakhe ukuba bophe bonke labo owayesezansi eDamaseku futhi khona manjalo insika yomlilo enkulu yashibeka imzungezile futhi wawela ezinyeweni zakhe. Wo wasukuma engumuntu ohlukile ngani wayehlangane noNkulunkulu kukhona okwakumguqulile khona lapho ngenkathi emuza ethi Sawulu Sawulu ngizingelelani na. Wathi ngubani inkosi na. Wathi ngingoJesu uthi kunzima kuwo ukukhahlela ezinkandini. Kwakukhona indoda eyimpumputhe ngolunye usuku ihlezi eceleni komgwaqo inxiba kodwa yahlangana noNkulunkulu yayihlezi lapho icabanga ngokuthi lapho uBhatimewu oyimpumputhe omdala wayehlezi wayicabanga ezansi lapho emfuleni eminyakeni engamakhulu amaningane edlule uJoshua lelo qhawe likhulu wawela noIsrayeli lapho emhlabathini womileyo ngenyanga ka-Apreli ngenkathi uNkulunkulu ethatha isandla sakhe esinamandla futhi ephakamisela amanzi phezulu. Wo ukuba nje kuphela bengingaphila kulesi sikhathi bengiyohamba ngehlele lapho futhi ngathi uJoshua ngikhulekele kodwa maye umpristi ungitshela ukuthi izinsuku zezimangaliso selwedlule. Wo cabanga nje phansi ngonke lemgwaqo lembokotshwana yokukanda haya umgwaqo lapho engikhona nakho kufika uElia noElisha begaxene ngengalo bese beJordan kuyohlanza eJordan. Ukuba nje bengihlala lapha ngalolu suku bengiyophuma ngase ngithi baprofeti benkosi uNkulunkulu ngikhulekeleni kodwa maye izinsuku zezimangaliso selwedlule kusho umpristi. Futhi cabangani ngekathi uJoshua elungiselela ukukanisa noma ukuhaqa lezi zindonga ezizungeza eJerusalema kwelinye lamatshe engihlezi kuwo manje ngolunye usuku lapho ephumile eqalaza ebuka izindonga nxa zonke ngani nakho kuza uyibonile indoda imile inenkemba yayo ihoshiwe uJoshua iqhawe uJenene omkhulu wahosha inkemba yakhe wagijimela kuye wayesethi ngabe unathi na ungabe ukanye nesithana. Wathi nginduna yesixuku senkosi uJoshua waphonsa phansi inkemba yakhe wakhumula isigqoko sakhe yesezivikelo futhi wakhuleka ezinyeweni zayo. Wo ukube kuphela bengingabona leyo nduna enkulu bengiyothi nduna enkulu yesixuku senkosi ngimpumputhe ngiyawukele. Wo yayiyo kwenza kanjani lokho ukubakwa kukade kodwa maye izinsuku zezimangaliso selidlule. Wayezwa kancane kangakanani ukuthi kungesiwo amayadi ayikhulu kusuka kuye. Kwakumile leyo nduna enkulu yesixuku senkosi ngokuba unguye ezela namuhla naphakade wezo umsindo into eyinqaba yonke indawo akuyo kunomsindo oqhubekayo. Abantu bathi ubanga umsindo omningi lena indawo ethule kunazo zonke yonke uhlale kuyo uma uya ezulwini ngisho izingelosi zithule emini nobusuku ingcwele 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 kuyo inkosi uma uya esogweni ukukhala izinyembezi nokulila nokugedla amazinyo lele indawo ethule kulezo zonke oyonke uhlale kuyo futhi lapho ngenkathi ujesu edlule omunye wamsunduzela phansi kanjalo njalo futhi wagijimela kuye wadlula futhi sengiyayizwa inhlangano yabefundisi bonke bemile phandle lapho bathi yeyi bangitshela ukuthi ungumprofethi bathi uvuse umuntu ofile sinamathuni agcwele bona phezulu lapha woza usivusele eyodwa sizokukholwa ngiyaba unkulunkulu akadlali nomuntu qabo qabo wayengaba nakho kodwa ikhanda lakhe eliyigugu lalibheke ejerusalema nasekalvari ethwele izono zezwe waqhubeka wahamba isithelo esivuthwe ngokweqile sijikitshelwa kuye nakho konke okunye futhi omunye wamphutshela ngaphandle ngonge cabanga ukuthi kwakuyininikazi likhuphuka lathi mnumzane yini ngana esibofu izinxibe simanikiniki sathi nenekazi ngimpubuthe futhi bekukhona umuntu osanda kudlula lapha futhi babememeza kakhulu into ethile nenye kwakuyini na mnumzane ngingomunye wabafundi bakhe awukaze uzwe ngomprofethi osemncane wasegalile na qabo muphi yena umprofethi osemncane na awuyazi ukuthi umthetho wangithi uthembisa ukuthi lapho uyofika ngelingilango mesiya futhi indodana kadavide iyeza na futhi lapho ifika niyazi umprofethi omkhulu ngabe yiyo leyo na yiyo leyo na sekeke sukuma yengeke emuzwe nawo wonke lo msindo izinkulungwane futhi uma uya lapho eJericho futhi ubone lapho ayehlezi khona nalapho uJesu aye khona ngenkathi ema ubona kwenzeka kuye ukuba amuzwe kepha ukukhola kwakhe kwamisa oh Jesu wena ndodana kaDavid ngihawukele nakho konke kumemeza kakhulu into eyodwa nenye oyedwa yethi umprofeti yethi ndodana kaNkulunkulu futhi omunye wathi akasuke umkhohlisi uBelzebuli umbhuli nokunye nokunye sonke leso sixhuku esixubile kodwa ukukhola kwakhe futhi bebele lathi uJesu wama wajula wo ngethemba ukushumayela ngaphambi kokuba ngihambe lapha ngokuthi uJesu wama wajula ohe ngelingilanga isikhathi siyoma singanyakazi futhi wama wajula ukukhala kwakhe kwamthinda izinxibe sisodwa esidala esimpumputho waphenduka futhi wabuza wacela lokho aye kufuna futhi wathi ukuze ngithole ukubona kwami wathi ukukhala kwakho kukusindisile haleluya kusukela kuleso sikhathi kuqhubeke wayesebona ngani na wahlangana noNkulunkulu kwakukhona uhlanyanga olunye usuku enhle gadara olwaluzisika futhi babelubopha ngabaketanga futhi amandla alo ayephindeke kashumi kumuntu ojwelekile lwalungagqabula amandla alawo amaketanga bengihlala ngicabanga uma wayephelele kakhulu ngaphansi kobuthonya kukadeveli lapho udeveli ebamba umuntu ohlanyayo kuthatha amadoda namadoda okumbamba uyawagqabula lawo maketanga ango ezinikele ngokuphelele kuDevil uma engaqabula amaketango singawaqabula kangakanani thina ngokuzinikela ngokuphelele kuNkulunkulu makhulu kangakanani amandla kaNkulunkulu kunakaDevil na futhi wayelapho ke loluhlanya olumpofu futhi lwaluhlalala uphandle lapho emathineni luzisika ngamatshe futhi lohlasela wonke umuntu kodwa ngolunye isuku lwahlangana noNkulunkulu izinto zalushintshela ngemva kwalokho lwembathiswa emqondweni walo kahle ngani na laluhlanganene uNkulunkulu onochoko wemanga sesangweni enxiba ngelinilanga kwadlula uJesu waseNazaretha futhi wathi uma uthanda ungangihlambulula wathi ngiyathanda hlambuluka futhi kusukela lapho kuqhubeke wayesehlanzekile ukhona isifazane nomdadlana oziphethe kabi njengoba sikhulume ngaye ezweni busuku wathi inyelele waphumela esangweni phandle ngaphesheya kwesango futhi waphumela emthonjeni womuzi ukuyokha amanzi ngelinilanga phansi emphefulweni wakhe kwakubekwe umbhalo ukuthi lapho lo Mesiya fika eba yiloko ayeyoba yikho futhi wayeyisifebe wayengowesifazane umubi kakhulu wayekade namadoda futhi ehlalane eyodwa ngalokathi engayiganile ngakho niyazi ukuthi wayengowesifazane nodumulube futhi lapho ebone uJesu futhi emuzwa ethi hamba ulande indoda yakho wathi anginayo wathi usho kahle ngokuba ubunayo isihlalo naleyo ohlala nayo manje akusiyo yakho wathi mnumzane ngiyabona ukuthi wena ungumprofeti futhi siyazi lapho Mesiya fika uzositshelele izinto wathi nina wathi nginguye okhuluma nawe wayengowesifazane oguqukile beka lapho engena emzini kuyinkambo engalungile ukuba usifazane walolo hlobo noma indoda ayimlalele kodwa wayehlangane noNkulunkulu kukhona okwakufanele kumlalele kunjalo wayehlangane noNkulunkulu into ethize yayifanele ngilalele lapho umuntu ngempela ehlangana noNkulunkulu ngicabanga ukuthi bese ngabona abanye balabo bantu lapha ubeku lezi izinhlaka izolo busuku lesihlalo esinamasondo lehlezi ngalapha babuze namhlanje bahlangana noNkulunkulu bazoguqulwa kusukela kuleso sikhathi kuqhubeke kukhona kwenzekile kusukela kuleso sikhathi uNkulunkulu ekhuluma ngaso kukhona okwenzekayo noma yini ehlangana noNkulunkulu kusukela lapho kuya phambili isiguqukile manje umzuzu ukufa kuhlangana naye ngesinye isikhathi kunjalo manje siyavala ukufa kwahlangana naye niyazi udevela kazange akholwe ukuthi lowo kwakunguNkulunkulu wayehlala icabanga ukuthi kwakungomunye nje umprofethi ojwayelekile kodwa akaqondanga ukuthi kwakuyini wayengazi ukuthi lowo kwakungu-Emmanuel ukuthi leyo kwakuyinyama nomzimba kaNkulunkulu ukuthi wayenziwe inyama futhi wakha phakathi kwethu ngenkathi wayenaye phezulu entabeni ngalolo suku wathi uma uyindodana kaNkulunkulu phendula lawa matshe abe yizingwa yabo lowo devela omdala ofanayo usaphila nalamuhla babenaye ezansi lapho egcekeni ngaleso sikhathi babazi ukuthi wayekwazi ukubona imicabango yabantu ngakho bamboza ubuso bakhe ngendwangu bathatha induku bamshaya ekhanda bathi manje uma ungumprofethi sitshele ukuthi ubani ukushayile akazange uvule umlomo wakhe akadlali nodevela phezulu esiphambanweni wathi uma uyindodana kaNkulunkulu yehla futhi sizokukholwa lowo devela ofanayo omdala ohlala kubantu namuhla indefanayo uma wenza ake ngikubone wenza lokho ake ngikubone kwenza lokho wathi ngenza kuphela lokho ubaba angibonisa khona ngakho ngelingilanga ngikathi babe naye ake sithathe umdlalo wasesitage omncane njengoba sivala usuku olwesabekayo ilanga libukeka liqhakile alukazela ube khona usuku olunjalo alusoze lwaba khona wo into embi kabi isikweletu sase iteni kufanele sikhokhwe usuku olubi kabi futhi siqala ukuqaphela kuseli kakhulu simi esike ngizomsindo asihambe siphakamise umpheme sibuke okwehla ngomgwaqo ngizwa ukuthile ukuthi gudlu 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 kuyini na isiphambane sidale simahliphihliphi ngibona wesifazane omncane gijima phambi kwabo ethi wenzeni na wenzeni ngaphandle kokushumayela evangeli na wenzeni ngaphandle kokukhulukisa abagulayo na ngibona isandla esimadlala simukule emlonyeni sithi dlalani phansi nina bantu ningamkholwa lowo wesifazane isifebe ngaphambi kokubani ikholwe umpristi wenu na wayengakwazi ukukhulu mango kuthula isikhathi sakhe sasifanele sizele okunye ukuthize isiphambano sihuduleka phezulu wayenengubo ende emahlombe akhe lapho eqala ekhuphuka igquma ngiqaphela amachashaza amancanyanyana bovukule lonke ibhantshi lakhe yazibuza ukuthi ayine umzimba wakhe omncane obuthakathaka umqhele wameva ekhanda lakhe isikhwehlela sokubhuqa silengebusweni bakhe bonke wenzeni ukuze yafanelwe yilokho na leyo yinhlawulo ayikhokhelela mina nawe buka lawo mabala ngane ake siwabuke umzuzu njengoba ihutuleka eqhubeka phezulu umzimba wakhe umncane untengenteke futhi ebona bembhaxabula futhi bemenza aqhubeke futhi udonsa lesisi pambane sikhulu esidala ngaphesheya kwegquma emva kwesikashana ngeqaphela honke lamabadlana amancanyana aqala ukuba makhudlana makhudlana emva kwesikashana honke agijimela kwelilodwa ibala elikhulu kakhulu ngiyalizwa lichaphakela emlenzeni wakhe uyehla uyango kubaba uthakathaka ebaba uthakathaka ngibona yonke into abafundi bakhe sebehambile ubani ominga kuye na akukho umuntu ushiywe nguNkulunkulu nomuntu nangu ekhuphuka egqumeni khona ke ngibona ukufa kokhuphuka futhi ukuthi ngimtholile ngifakazisile ukuthi akayena uNkulunkulu ngamlinga wakhipha lapho ukuba ube nguNkulunkulu bezo kwaphendula lawo matshi abezinkwa ubengama kanjani lapho kulelo gceke ayekele lawo masosha mkhafulele ebusweni bakhe futhi amboze ubuso bakhe ngendwangu futhi amtshele ukuthi angasho ukuthi ubani omshayile na ngani ukuba ube nguNkulunkulu ubese kwazi lokho ngiyazi ukuthi akuyena uNkulunkulu akazange akukholwe futhi njengoba enyuka egqumene ngibona leyo nyosi yokufa iphuma ihamba ibhuza ngakuye imtinyela ukuba imtinyele ibubuza emzungeza into yokuqala niyazi iqala ukumangala ngokuyini na ukufa kwakuza okububuzayo njengesinambuzane inyosi kodwa niyazi ukuthini uma inyosi ike yalugcelisa udosi lwayo ekujuleni ikhipha udosi lwayo angeke isakwazi ukutinyela yayikade iligxilisile kumprofeti abaningi yayikade ilugxilise endodeni amaningi alungile kodwa ngaleso sikhathi lapho ilugxilise kuNkulunkulu yakhipha udosi lwayo ukufa kwalahlekelwa udosi lwakho Akumangalisi omunye efika kamuva wathi oh kufa luphi udosi lwakho na thina kuphi ukunqoba kwakho na makabonge uNkulunkulu lapho egxilisa lelo dosi lokufa emzimbeni kaEmmanuel wakhipha udosi futhi namuhla singahamba ebusweni bokufa futhi inyosi ingabhuza futhi yenze umsindo kodwa ayisoze yasijuza qhabo mnumzane ayinalo udosi udosi alisekho ngani na ukufa kuhlanganele uNkulunkulu futhi ngekathi kuhlanganene uNkulunkulu wakhipha udosi ekufeni ngiyajabula ukuhlangana naye anijabuli na asikhuleke baba osezulwini uma ngicabanga ngalelo gazi lithululeka liphuma emithanjeni kaEmmanuel iziphambano ezidala esimahliphihliphi siphuma emilobuweni yezinyawo zomthwali lapho sikhuphukele iCalvary usathane ebona leso esidala sokubhuqa isikhwehlela esisigaxasile ngebusweni bakhe wathi lowa ngeke kube uNkulunkulu lowa ngeke kube uEmmanuel ngakho ngizonamathelisa udosi lwami kuye ngizoba naye maduze nje kodwa wo walahlekelwa kanjani-ke lapho udosi lokufa uthintana noNkulunkulu yalahlekelwa udosi lwalo ngijabule kakhulu namuhla nkosi ngazi ukuthi ngifanele ngehleleke kulowo mgwaqo kodwa ukufa kuzolahleka kwase kuvele kulahlekelwe udosi lwakho ngikhululekile kulobu busuku haleluya ngijabule kakhulu ukuthi ngikhululekile udosi lokufa lusekho ukufa kungeza futhi kubhuze kungeza futhi kungisongele kungeza ukuba kungidonse kungisuse kodwa njengoba omunye umbhali athi uNkulunkulu walibopha ngamahanisi ekalisha neni kungangidwansela kuphela ebukhoneni bakhe lapho engilangazelele ukuba khona lapho lonke ikholwa lifisa ukuba khona ngakho kufa akunalo udosi kuba ukunqoba makabonge uNkulunkulu osinika ukunqoba ngoJesu Kristu sizakhothamisa amakhanda ethu wonke umuntu emkhulekweni bangaki phakathi lapha uyazi ukuba ubufa kulobu busuku ukuthi awukaze uhlangane noNkulunkulu kakhulu impela uze ukuba ubungathatha lonke izwi ngokuba yizwi lakhe nokuthi ulalela lonke izwi futhi uyazi ukuthi uma wenza okungalungile uyazi ukuthi ubufa bekuyoba nodosi kuwe ngoba ungazibuza ukuthi ngabe ngempela uzosindiswa noma qhabo na ngizokunibizela phezulu e-altare ngizonibuza nje lapho enikhona uma nithanda futhi khulwane kulobu busuku ukuthi uNkulunkulu uzosusa lolo dosi lokufa kini ngoJesu Kristu futhi nifuna ukukwamukela ngaleyo ndlela phakamisa isandla sakho uthi ngifuna ukuhlangana noNkulunkulu uNkulunkulu akubusise emuva lapho mfanyana uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise phezulu kuvulando sesitezi uNkulunkulu akubusise lapha ezantsi phezulu kovulande wabasesitezi uNkulunkulu akubusise insizwa uNkulunkulu akubusise emuva lapho uyazibona izandla zakho wonke umuntu wekhuleka lokho ukubizela ekaltare uNkulunkulu akubusise ohlezi lapha nomzane kungenzeka ukuthi wenze izinto eziningi ezinhle empilweni kodwa leyo yinto enkulu kunazo zonke wake wayenza kumbula ngenkathi uphakamisa isandla sakho wephule yonke imithetho yesayense isayense ithi amandla adansela phansi afanele abambe isandla sakho phansi kodwa uphakamise isandla sakho ukhombisa ukuthi kunamandla kuwe okwenza isinqumo nokuthi ukwenzile waphakamisa isandla sakho kusho lokho ngokusuka enhliziyweni yakho futhi kukhona kuzokwenzeka umunye phakamisa isandla sakho uthi ngikumbule uNkulunkulu akubusise dadewethu uNkulunkulu akubusise dadewethu uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise kuhle lokho phezulu kuvulando sesitezi futhi asikhuphukele le lapho bangaki phezulu lapho na oh umphefumulo ilungu lebandla elingamazi uNkulunkulu uNkulunkulu akubusise ndoda encane phandle lapha ngaphambili umunye na phakamisa isandla sakho uthi oh konke ngikwaziyo ngiyasonda konke ngikwaziyo ngimemezile konke ngikwaziyo ngakhuluma ngezilimi wo mfowethu ngizwile odevel besinemoyeni futhi bekhuluma ngezilimi futhi bamemeze nalokho lokho akwenzi niyakubazi ngezithelo zabo impela imvula inela ukholo nokhula ndawonye impela kokubili kuyajabula emvuleni kunjalo ikwenza kokubili kujabule futhi iwela ngo esicukwini kumzenzisi nakumkristu futhi kodwa uma impilo yakho ingenyuki nebhayibheli likaNkulunkulu khona ke kungcono uphakamise isandla sakho futhi uthi uNkulunkulu yiba nomusa kimi futhi ngenze ngibe yilokho engifanele ngibe yikho umusa wakhe ungangenza ngibe yilokho engifanele ngibe yikho uNkulunkulu akubusise insizwa uNkulunkulu akubusise nenekazi kuhle lokho uNkulunkulu akubusise angifuni ukulimaza umuzwa wenu kodwa ningakwenza kanjani nina besifazane nihlale lapha futhi nazi ukuthi iBhayibheli liyanitshela ukuthi kulungile ukuba ngisho ngigunde izinwele zenu futhi uhlazisa indoda yakho ngenkathi ukwenza na uzifakazela uqobo lwakho njengosifazane wasemgwaqeni uma wenza into enjalo futhi ngenxa yengelosi ufa kufanele ube nezinele zinde yibi ingelosi na ingelosi yesivumelwano ingelosi isithunyaso sosuku ingelosi yesikhombisa ekhalayo namuhla khona ke usazi ukuthi unephutha na uAdam wakho kungahle ukuba ukuyekelile futhi wenze okungalungile Eva futhi athi akwenzi imehluko impela kuyawenza umehluko ungakwenzi wonke umyalo kaNkulunkulu ulungile Eva wamjikisa kuphela uceleni nje umzuzu uma unephutha vuma ukuthi unephutha impilo yakho uqobo iyafakaza ukuthi unephutha umuntu othile wangilandela kumbe kudala wathi futhi penem ukusholoni lokho kulabo besifazane mayelana nokugqoka kwabo na umuntu omkhulu wathi ngizobeka izandla zami phezu kwakho futhi ngikukhulekele ngathi uma uzongivumela ngibeke izandla zami phezu kwakho futhi ngikukhulekele ngathi lalela wathi awubayeki ingane labo besifazane na abantu bakuthatha njengomprofeti ngathi angisuye umprofeti wathi abantu bakuthatha kanjalo awubafundisi ngane ukuthi bangazithola kanjani iziphiwo zokomoya ezinkulu nezi ngathi uma bengenakho ukuhlonipha okujwelekile ukufunda o-ABC babo bakwenza kanjani bazokwazi kanjani ukufunda ongwaqa uma bengabathathi ungisho o-ABC babo na u-ABC ukukholwane uKristu njalo thatha izwi lakhe kuqala livumele libe ngelokuqala empilweni yakho uma ungeke ukwenze lokho uzofunda kanjani noma yini enye na liyo-ke liphakame kanjani ibandla lePentecostali ngaphezu kwezinto elizaziyo lokho kuzohlala endleleni yakho inqobo nje uma usaphila manje kumake futhi uthole uma kungakwenzi khumbula uma lokho kungakuhluphi inqobo nje uma usaphila futhi uma isono esisodwa sagcina uEva noma senza konke lokhu konke ukugula ubufa nosize kuvela kwesifazane yedwa izindla nje ukuthi kwakulungile uyilungile lakho lasemelika uyasho oya uma uyiwundlu iwundlu lilahlekelwa amalungelo alo alinalutho ngaphandle kwento eyodwa uvolo futhi lilahlekelwa yilokho uma uyiwundlu uzolahlekelwa ngamalungelo akho asemelika ukuze ukhonze uNkulunkulu uthi ngingaqoka ngendlela engifuna ngayo kumsebenzi wakho akusimina mfowethu dadewethu yiBhayibheli uNkulunkulu wenza indoda futhi wayenza yaqoka njengendoda wenza usifazane ukuba aqoke njengowesifazane wabenza baziphathe ngokuhlukile futhi wenza izivumelwano ezimbili nabo nakho konke okunye bekulokhu kunjalo ukukhanyaze kufikile uAdam wakho angase akuvumele uzedlulele ngakho kodwa mfowethu uNkulunkulu angeke ngoba lelo yizwi lakhe manje nina madodani hlala ngapha langapha futhi nenze izinto ezinjengaleyo awuna mahloni mfowethu badikoni na amadoda athi angamadoda kaNkulunkulu eziphatha kanjalo ngenkathi lokho lokho kuyiso kanye isifundo sokuqala sakho ungangena kanjani ezintweni ezijulile ngokwehlukanisa umoya nezinto enjalo uma ungathathe ngisho izinto zokuqala na hlangana noNkulunkulu futhi uthole ukuthi yini umehluko thola umehluko uzokwenza uziphathe kahle uzokwenza ukuthile kuwe kuzokuguqula manje iBhayibheli lakusho lokho nina besifazane beningeke nipende izinzipho noma ukuziphaqulula noma ngabene kubiza ngani ngalutho iBhayibheli yalisho lutho ngalokho kodwa bheka ukuthi wenzani manje into ethile iBhayibheli elithi ungayenzi yabo wena mhlasimbe nina madoda ngeke nidakwe ngeze emhlabeni bese ke ube namakhosikazi amabili noma amathathu ehlukene aphilayo ube yidikoni ebandleni ukuqembukelana uzongeza izilwandle uJesu wathi ukwenza iproselyte elilodwa wena uthi leyo indlela esabekayo ukwenza kubize le-altare mfowethu uma abantu bengezi ngezwi likaNkulunkulu ziyini lezi zindaba eziletha umunyu na ufanele uze wazi ukuthi uniphutha manje ngabe uyavuma ngaphansi kwamandla kaNkulunkulu ngaphansi kokulahlwa kwakho uqobo ukusho ukuthi nginephutha ngiphakamisa isandla sami bheka impilo yami uqobo futhi ubone ukuthi nginephutha ngiyilungu lebandla ngiyesentweni ngizama ukwethembeka kodwa ngiyabona ona ngenze ngigeje umaka sengilungele ukuzinikela futhi ngitshenge ibuyela ezisekelweni zeBhayibheli zalento ngiphakamisa isandla sami phakamisa isandla sakho uNkulunkulu akubusise mnumzane lokho kuthatha ukuhlonipha uNkulunkulu akubusise nenekazi uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise mnumzane lokho kuthatha amadoda angempela umunye uNkulunkulu akubusise mfowethu kunjalo uNkulunkulu akubusise kukhona ukungenala abantu abangamakhulu amathathu lapha abafanele bakwenze lokho lokho kuthatha inqaba yabo kodwa uNkulunkulu akubusise mnumzane lokho ukwethembeka ngithi ngenze sinqumo sami nje ngiyasho khona manje kusukela manje kuqhubeke uNkulunkulu ngizophawulwa ngaphakathi nangaphandle ngizoba ngumKristu ngempela ngizolikholwa lonke lelizwe noma ngeke ngisakholwa lutho ngibuyele ezweni uzoba ngcono ngaphandle kwakho kunjalo awubazi ukuhlukanisa amaKristu kwabanye bonke cishe bayafana ukufanele kube yibandla kungokuthola isimo esibi kanjalo woza uNkulunkulu uzofanele alungiselele umlibukazi impela emlungiselela
has come and the bride has made herself ready.
Ihora le selifikile nomlobokazi usezilungiselele. Ngabe usilungele na? Ngabe usilungele na? Ngiyabuza futhi egameni lika Jesu. Ngabe usilungele na? Ngiyabonga mnumzane uNkulunkulu kubusise. Baba wethu sezilweni laba abaphakamise izandla zabo abathi ababe amadazini amabili noma ngaphezulu mababe nokuthula. Mabazi ukuthi usilungele ukudonsa konke ukuba necala lokutinyela kukho. Nokubakhulula lobo busuku ngomoya ongcwele uNkulunkulu ubusisa lamabandla nali iqembu lihle labantu uNkulunkulu bahlala lapha isikhathi eside kangaka belalele belindile kholeke ingane uSathane eza ngapha futhi enze ingqondo yabo ibe mnyama lapho nje isikhathi sesifikile sokuba bamukele na futhi uzifakazisile uqobo lwakho kakhulu impela lapha kungaba kanjani na kodwa uNkulunkulu makungabikho igazi lomuntu ezandleni zami ngikhululekile ngiyakhuleka baba ukuthi uzopha umusa kaNkulunkulu phezukwalaba ngiba nikela kuwe njengenzalo eqotho ukukhanya kukaNkulunkulu okukhanyise kuyo impilo eshaye ngokushesha futhi baphakamise izandla zabo futhi bathi nginephutha ngiyakubona ngilungele ukwenza okulungile ngenze okungalungile futhi ngilungele ukulungisa izindlela zami khona manje futhi ngize kuNkulunkulu siphe baba ukuthi bakhule babe iziqo ezinkulu zamaKristu siyezwa kulobo busuku ngeze inqomo ezingaka asiza ngani amatshe ngaphandle kombazi wamatshe na abantu bafuna amalungu amaningi ebandleni labo uzosenza isinqumo na inga itshe lokho ukuvuma impela kodwa lisiza ngani lelotshe uma kungekho mbazi wamatshe lapho onezwi likaNkulunkulu elibukhala inhlangothi zombili ukulibumba libe indodana noma indodakazi kaNkulunkulu kulenza lilingane sakhiweni na sidinga ababazi bamatshe abaseki bamatshe ngezwi likaNkulunkulu ukusika izivumo zibe yizinsika zoqobo zebandla likaNkulunkulu siphe khona Nkosi Wangathi ummese ubukhali kaNkulunkulu ungasoka izwe lonke elisuke kithi zonke futhi senze izidalwa ezintsha kuKristu Jesu ihora liyeza abantu abazi nokwazi ukuthi lawa amahora alapha izinto ezinkulu ziyenzeka futhi manje abantu une njengabantu bakudala nje inkosi babadlula futhi babengakwazi siphe ukuthi bonke laba bazosindiswa kwangathi bangathola amanye alamabandla amahle lapha laba befundisi mhlawumbe uma bengabe linye lawo kwangathi bangaya kumelusi wabo futhi bathi melusi benginephutha ngiqondise impilo yami ngiyeza manje ukuba ngibe yilungu langempela lebandla lakho ngiyeza manje ukuba ngibe ubukhanya ngeke ngishaye kakhulu impempe kodwa ngizokusebenzisa ngiyahamba ngisuka endlini ngiye endlini ngisuka endaweni ngiye endaweni ngizoletha abanye kule nhlanganyelo enkulu kaKristu ngizohamba emakhoneni emigwaqo ngizohambisa izincwajana ngizokwenza noma yini ngingayenza ngizokhuluma nomakhelwane wami indoda yami yobisi umfana wami wephepha wonke umuntu engingakwazi ngizokhuluma nabo ngesizotha ubumnandi bokamoya ongcwele ngizoba nobusawoti kakhulu ngize ngibenze bomele kufane nami uNkulunkulu siphe khona oh hayi njengalo lonke izwe kodwa ngihluke ngiguqulwe ngenziwe njengamadodakazi kaNkulunkulu amadodana kaNkulunkulu siphe khona ngibanikela kuwe egameni lika Jesu Christu amen manje sengathi uNkulunkulu wasezulwini angabuka phezukwakho ngezinye isikhathi ngifuna ukulitshela indaba encane ngaphambi kokuba ngihambe ngoba ngidingeke ngisike kanzima iningizimu babevamise ukudayisa izigqila futhi babeza futhi bazithenge njengoba nje wenze imoto esike yasetshenziswa endaweni yokudayisela uthola incwadi yokudayisa ngayo njengoba ubungenza ngezidalwa ezingabantu akukazi kulunge uNkulunkulu wayengahlosile neze ukuba abantu babe yizigqila futhi kwakukhona othenga athengisela abanye abafikayo futhi bathenge izigqila ezinkulu ezinempilo futhi bazizalanise nozifazane uqatha nezinto ezinjalo benze izigqila ezingcono ngesinye isikhathi kwakukhona ipulazi likhulu ngatshelwa ukuthi banezigqila eziningi kwase kufika othenga athengisela abanye wathi ngithanda ukubheka izigqila zakho wathi nginezikhulu cishe lapha zibheke futhi waziqaphela zonke zazidabukile zazilethiwe zivele eAfrica zazingeke zisabuyele emuva babezibhaxabula futhi bazenze zisebenze ngoba zazingafuni ukusebenza zazidabukile zazikude nobaba umama umyeni izingane nakho konke zazingeke zisaphinde zibabone zazisezweni labezizwe zazingeke zisaphinde zibabone bathandiweyo bazo kodwa kwenzeka baqaphela umfo omncane lapho isifuba sakhe sasiqhunzukile futhi isilevu siphakeme babengadingi ukumbhaxabula wayesemqeni ngaso sonke isikhathi lowo othenga athengisela abanye wathi ngingathanda ukuthenga leso sigqila wathi asithengisi wathi yini esenza sehluke kangaka na wathi ngabe singubasi phezu kwazo zonke na wathi qabo siyizigqila nje wathi mhlasimbe uziphakela kangcono kunazo zonke na wathi qabo sidla ngaphandle ekamelweni lokuphakela emkhunjini njengazo zonke siyizigqila nje wathi yini esenza sehluke kangaka kuzo zonke na wathi ngake ngazibuza kuqubulu wami kodwa ngithola ukuthi ngale yezweni lendabuko uyise uyinduna inkosi yesizwe futhi siyazi ukuthi siyindodana yenkosi siziphatha njengayo bangane sisemhlabeni wesono sifazane ningamadodakazi enkosi bafowethu ningamadodana enkosi asiziphathe njengamadodana namadodakazi enkosi kuwo ngqo lomhlaba ungafani nabo ubalingise sihlukile siza siphuma kwelinye singabafokazi lapha singabahambi asiziphatheni siziphathe ngokwehlukile sehluke sifane naphezulu lapho ezulwini abanye ezinsukwini ezimbalwa ezidlule unkosikazi nami ngaphambi kokuba siphumele lapha siye esupermarket sithole isifazane egqoke ingubo mide wathi alixakile yini lelo nenekazi wathi bili ngifuna ukukubuza wathi ngiyazi abanye balabo besifazane bacile emakhwayeni lapha kulamabandla amahlelo wathi kungani abantu bakithi ngathi sithandwa buka sibona bezwe uyabo uma ngiye eJalimane iJalimane inendlela yayo yokwenza ngiya eFinland inendlela yayo yokwenza ngiya kwezinye izizwe banendlela yabo futhi ngathi iMelika inendlela yayo kodwa ngathi wathi awu asiwona amamelika na ngathi qabo sithandwa asiwona amamelika singamakristu sihlala lapha impela njengesizwe lesi esethu kodwa ngathi sivela phezulu khona ke abesifazane bethu bafanele baziphathe njengaphezulu lapho sifanele siziphathe njengaphezulu lapho yingaleso sizathu singaziphathe njengabantu beze sehlukile sifanele bangane sifanele sehluke niyakwazi lokho ngiqondile kunilimaza futhi angiqondile ukulimaza imizwe yenu ngiqondile ukwethembeka kuphela njengenceku kaKristu awuncengi angeke ube unodoli womphakathi bese ke uba inceku kaNkulunkulu ufanele ube phakathi kokuthi wethembekile kuNkulunkulu noma uthengise ngobuzibulo bakho kubantu futhi obam abuthengisi futhi ngiyazi nobakho abuthengisi ngakho asishumayele izwi sikholwe izwi sime ezwini siphile ngezwi kunjalo futhi sibe ngamaKristu angempela Umoya ongcwele lapha niyakukholwa lokho na bangaki kini namakhadi omkhuleko na phakamisani izandla zenu sekulethi kakhulu kuba nomugqo omkhuleko Nina ongena amakhadi omkhuleko ogulayo odinga ukuthize phakamisani izandla zenu ungenawo amakhadi omkhuleko yibani nokukholwa manje kholwane manje bukani lapha manje uma kwenzeka ngibiza umuntu enekhadi lomkhuleko ngifuna ningitshele kanjalo ngoba nizongena emgqeni womkhuleko laba abangenawo amakhadi omkhuleko ngeke ngifuna ukuba nenhlonipho kwenu imizuzu emibili nje imizuzu emithathu konke ngingakusho bekungesho lutho izwi lilodwa livela kuye belingasho okungaphezu kwakho konke ebengingakusho eminyakeni eyisigidi izwi lilodwa elivela kuye manje niyakhala ukuthi engikusho mayelayo kuyiqiniso mayelana namadoda ayibuyela ephepheni abuyele kuNkulunkulu futhi ulizwi waba yinyama phakathi kwethu ehlala phakathi kwethu lapha nebandla liyazibumba futhi liyemukela manje isibonakaliso salo sokugcina na sibe nezimangaliso nezibonakaliso nokukhuluma ngezilimi futhi kuqhubeka kwedlule kuqhubeke kwedlule kodwa niyakhumbula iphepha lelathi umprofeti wathi kuyoba khona usuku olungayikubizwa ngemini noma ubusuku ngepha ngesikhathi sokuhlwa kuya kuba ngokukhanya bangake wazi lowo mpala na impela kulungile bheka impucuko ivele empumalanga futhi yalandela ilanga entshonalanga ngabe kunjalo na kusogwini lasentshonalanga manje kwenza omunye umnyakazo sekubuyele empumalanga futhi ngingathanda ukushumayela ngalokho lapho impumalanga nentshonalanga kuhlangana qaphelani
S-U-N
Ilanga liphuma empumalanga futhi lihambe lidabule umkhathizwe futhi lishone entshonalanga ilanga elifanayo eliphuma empumalanga lishone ntshonalanga ngabe kunjalo na manje umprofeti wathi kuyoba khona usuku olungeke lwabizwa ngokuthi yimini noma ubusuku usuku oluwaqabele usuku olunenkungu sibe nosuku lwalokho umuntu waze okwanele ukujoyina ibandla ukwemukela ukristu njengomsindisi nokujoyina ihlelo lokho kungukukhanya okuningi njengoba aye nakho kodwa kumbulane sekuyisikhathi sokuhlwa manje impucuko isogwini lasentshonalanga lendodana efanayo ndodana okwakhanya empumalanga ekuqaleni manje kukhanya entshonalanga ekupheleni ujesu kristu nguyena izolo namuhla naphakade yabo kuyakuba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa ukristu ephuma ephelelisa ibandla lakhe bangakwaziyo ukuthi kunomehluko phakathi kokubonakala kukakristu nokufika kukakristu na amagama amabili ehlukene manje ukubonakala ukufika kuzoba khona maduzane ubonakala phakathi kwethu enze imisebenzi ake ayenze ebandleni lakhe manje uyingxenye yalelo bandla futhi ngomusa uyakholwa ngiyilungu lalelo bandla manje angisuye umshumayeli ndiyazi angisuye nginayo imfundo yokukwenza ngezinye izikhathi ngizizwa ngimanqikanqika ukuma lapha ngasemadodeni kankulunkulu abizelwe kuleso sikhundla kukhona abapostoli abaprofeti abafundisi abelusi nabavangeli akubona bonke abangabapostoli akubona bonke abangabaprofeti akubona bonke abangabafundisi akubona bonke abangabavangeli lapho ngimi lapha kodwa inkonzo yami iyinkonzo ehlukile kumelusi noma umfundisi ngisuye futhi uma ngisho izinto ngokungesikho bazalwane ngixoleleni angikuqondile kodwa lena yinkonzo yami niyabo ukumemezela ukuthi ulapha manje abanye benu lapha njengesiphiwo sikamoya ongcwele kuyinto nje angikwazi ukuzenza ngikhululeke kufana nje nokudonsa egiyeni kodwa lapho ekwenza khona-ke wonke umoya uyazithoba futhi ngiyabheka futhi ngingasho kuphela engikubonayo futhi noma yimuphi umfundi ebhayibheli uyazi ukuthi yilokho impela okuthenjisiwe futhi wangena ngokristu futhi kwathenjiswa ngezinsuku zokugcina nakho konke esikushilo ngakho futhi oye nginamatheyipu angamakhulu amahlanu nokuthize ngezintshumayelo ezehlukene kukho niyabo ukuthinta nje onqenqemeni lwakho lapha kodwa kuyiqiniso kule ndaba ukuthi kuphi kholwa futhi mvumele akhulume futhi uma ngikhuluma ngingasho okungesikho ngoba ngingumuntu kodwa uma unkulunkulu efika futhi aqinisekise ngikushilo khona-ke lelo yiqiniso unkulunkulu wathi uma kukhona umprofethi phakathi kwenu futhi uma esho akushoyo kufezeka khona-ke kuzweni ngoba izwi lenkosi lafika kubaprofethi futhi uma okwabo futhi uma kungenzeki khona-ke ningakukholwa manje uma ngiza lapha futhi ngithi manje ngizokuphulukisa khona-ke ngiqambe amanga khona lapho ngoba yini nonke uma nikhula noma ngabe kuyini noma izoni kumbe noma ngabe uyini usuvele uthethelelwe usuvele uphulukisiwe uma ujesu wayemi lapha egqokele sudu anginika yona ubengeke akuphulukise noma akusindise usevele ukwenzile bangakowaziyo ukuthi lelo yiqiniso na ecalvary inani lakhokhwa vele ukholwe nje
Somebody now just call out, Connie.
Omunye manje ngizovele ngimemeze uhlobo oluthile lwesigaba omunye ngapha ongenalo ikadi lomkhuleko okhuleka nje uthi inkosi uNkulunkulu angikholwa ukuthi leyo ndoda emi lapho ingitshela ukuthize okungalungile ngilifundile iBhayibheli futhi ngiyazi ukuthi ekushoyo kuyiqiniso kunzima kakhulu kimi ukukwamukela inkosi kodwa ngokweqiniso ngiyakukholwa ngiyakholwa futhi ngisize manje uthi ithi wena ngumpristi omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bethu futhi nginobuthakathaka noma umunye umnyeni wami ohlezi lapha umkami ngiqaphelelezwe lobusuku ngenkathi umnyeni evuka ohlakeni lombhede unkosikazi ugijimele kuye unkosikazi wehlile umnyeni babone phandle egcekeni lapho bedumisa uNkulunkulu bekukuhle kanjani niyabo ukukhulekela uthile uthi ngiyakhuleka nkosi uNkulunkulu ngisize ngazi ngisize mangithinte ingubo yakho khona-ke uma leyo ndoda ayingazi futhi angiyazi uma iphendula futhi ingitshela njengoba wenza ngalezo zinsuku watshela abantu khona-ke ngiyazi ukuthi uyaphila kusuye lowo mshumayeli nguwe Manje ngiyacela imizuzu emibili noma emithathu nje thulani futhi nikhuleke hlalani nithule ninganyakazi khulekani nje. Manje kukhona isifazane yena ungaliphakamisa ikhanda lakho uma ufisa futhi uma uzobuka buka omi khona lapha khona ngaphakathi kuleli passage lincane.
See that yellow amber looking light circling around is right over a woman. There he is.
Niyakubona lokho okuphuzi okukhanya okubukeka kuphuzi kuzungeza na kuphezulu kwesifazane ngqo nangu edabule eminyango ngqo manje kusondela kuye eduze kwakhe uqaphelile ubekhuleka kuyasondela owesifazane impela ngalesi sikhathi angaqonda ukuthi kukhona okwenzekayo.
She's praying for a loved one, a relative that has cancer.
Ukhulekela othandiweyo isihlobo esinomdlavuza kanye nomama futhi nomama unenkathazo yenhliziyo. Uyabona manje umoya ongcwele useduze kwakhe akaveli ngisho lapha akayena ngisho ummelika ungowaseCanada. Ngabe unali ikhadi lomkhuleko na? Awunalo. Siyizihambi ngokuphelele. Ngabe kunjalo na? Kodwa ubumi lapho ukhuleka futhi khona manjalo into emnandi ngempela iqala ukwenzeka njengokuthile ukuza phezu kwakho. Ngabe kunjalo na? Futhi okushiwo kuqinisile na? Phakamisa isandla sakho uma konke lokho kuyiqiniso. Manje hamba ubuze wesifazane. Manje dade kusukile eduze kwakho ngethemba ukuthi unaso isicelo sakho noma ngabe bekuyini uNkulunkulu kupha khona.
I want to ask you something.
Manje ngifuna ukukubuza ukuthize kanjani ucabange nje kukhona isimangaliso esiphelele kune wesifazane angikaze ngimbone empilweni yami akaza ngibone siyizihambi futhi lapho umoya ongcwele uyehla futhi yena uthinta uJesu Kristu nangesiphiwo sobuNkulunkulu emi lapho noma ehlezi lapho ekhuleka futhi kuyeza kuzungeze ngqo futhi kwembula kuye ncamashi nje nakho ke uqale ngamafidi angamashumi amathathu noma angamashumi amane kusuka kimi ubengeka ngithi nde uthinte yena omunye ngapha kholwa ongenalo ikhadi lomkhuleko wena ongenalo ikhadi lomkhuleko phakamisa isandla sakho ukuze ngizo wena ongenalo ikhadi lomkhuleko phakamisani izandla zenu abanye benu kulezi zinhlaka lapha noma ukuthize phakamisani isandla senu kulungile ake sibuke le ndoda lapha awunalo ikhadi lomkhuleko mnumzane uyisihambi kimi angikwazi ucabanga ngani ngalokho ngishumayele ngakho na uyakholwa nguKristu indodana kaNkulunkulu na uyakholwa ukuthi uyiyo na manje wena njengoba uyindoda engingakaze ngihlangane nayo ngaphambilini empilweni yami kodwa uyakholwa ukuthi ngenkathi uJesu wayelapha emhlabeni yena iBhayibheli lathi izwi libukhali kunenkembe sikanhla ngodi zombili futhi ngisho lahlilele imicabango yenhliziyo ubengabona ukuthi yini engalungile na umomoya ongcwele ungangitshela ukuthi ize ngawe ungumuntu nje ohlezi phansi lapho futhi angangitshela ukuthi ile ngawe ukuthi yini oyifunayo ukuthi yini engalungile ngawe into oyenzile noma into efana nana leyo uyokwazi ukuthi kuyodingeka kuvele emandleni indawana thize akunjalo na ubunga kholwa ukuthi nguKristu na ubunga kholwa ubunga kwamukela ngaleyo ndlela na ufanele noma ufe ngoba usibekelwe ithunzi lokufa umdlavuza kodwa uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ngakho konke kukuwe ngoba ngeke uphile angeke ubuye idokotela angeke akusize manje usukwedlulile lokho kodwa uma uzokholwa uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho ungasinda uyakukholwa na uyakholwa khona ke vuka empedeni wakho ungangabazi inhliziyo yakho ungakungabazi inhlobo hamba uye ekhaya thatha umbhede wakho uye ekhaya.
Hallelujah. If you believe it.
UJesu Kristu uzokuphilisa uma uzokukholwa uNkulunkulu kubusise bekuyini na inali ikhadi lomkhuleko lapho na awu uzoba semgqini womkhuleko khona ke ukuthi wani ngawe na ngabe unali ikhadi lomkhuleko na uyangikhole ukuthi ngingumprofeti wakhe na uyakholwa angikwazi kodwa wena ukwenze njani na wephukile wonke njengokuphazamiseka kwemizwa okwelakanyene konke kulungile ngawe akunjalo na futhi iqiniso njengamanje uzizwa ukahle ngumoya ongcwele phezulu kwakho uyangikhole ukuthi ngingumprofeti wakhe na uzongilalela njengoprofeti wakhe na kodake sukuma uphume kulelo hlaka izinyaweni zakho egameni likaJesu Kristu futhi uye ekhaya futhi uphile. Linda ngifuna ukukubuza ukuthi Jesu awunalo ikhadi lomkhuleko unalo na ulidingi uphilile ungaya ekhaya manje futhi uthokoze bangakekini abakholwayo ngenhliziyo yenu yonke na kodake wonke umuntu uyakholwa sukumani ngezinyawo zenu futhi nemukele ukuphulukiswa kwenu sukumani egameni likaJesu Kristu futhi nikholwe ukuthi niphulukisiwe.
I commit you to God.
Nini nigela kunkulunkulu ngokuphulukisa kwenu egameni lika Jesu Kristu sengathi uNkulunkulu anganipa khona. Amen. Kulungile.